Lo kungiko thatha ngokuthi kuyinhlanhla enkulu kuba lapha kulokhu kuhlwa kulombuthano muhle wabantu abangamaKristu ukuba nalelithuba ukukhuluma kini ngenkosi yethu uJesu obusisiweyo esilapha sonke ukuba simhloniphe ukumhlonipha. Kumnandi kuba nomfowethu Tony nomfowethu Williams omongameli ababili bomkhandlu wezikhulu zesonto lapha eTucson kanti futhi nasePhoenix. Saba lenkonzo enhle lapho ngomgcibelo odlule kuseni impela saba nesikhathi esihle lapho kuleyo Ramada ini enhle lapho futhi sibheke kuba nesinye isikhathi esikhulu lapho siqala zishumi lesishiya galunye lwenyanga lapho khona okuyinhlanhla yami kuba ngibuyelele inkonzo eluliweyo. Silongi yakhola ngobusuku obune ngiqala zishumi lesishiyagalolunye futhi ngicabanga ukuthi inkunguthela yamazwe ngamazwe yebusinessmen iqala zingamashumi amabili nambili zingamashumi amabili nantathu ngilapho zize zibe ngamashumi amabili nambili bese kuthi ke ngino nobusuku noma ububili ngiyacabanga engibungutheleni yabo. Ngakho lena yinhlanhla enhle kimi ukuba ngibe nethuba lokubuthana namaKristu ngasezingxenyeni ezihlukene zezwe ukuzwakalisa umuzwa wami nothando ngakuKristu nabo futhi sibe nenhlanganyelo enhle sindawonye. Futhi manje ngiyaxolisa ukuthi angifikanga lapha ukuba ngijabulele lokhu ukudla okuhle engaziyo ukuthi ninakho kodwa ngicabanga kale ngiphandle lapha ezingxoxisaneni ngikhulekela abagulayo futhi ngizama ukusiza omunye umuntu emgwaqeni. Naleli ngeligulayo yize lidala siphila kulo ligula kakhulu impela futhi linenkathazo kodwa phakathi kwakho konke lokhu kusiyo yini into eyizimangaliso ukuthi sinayo esingabheka phezulu kuye phezulu kwalezi zinto sicindezele ngaphambili le kwalokhu. Ukuba ke wawungekho uKhisimuzi wangempela na ukuba wawukade ungekho uKhisimuzi wangempela awu izinto ngabe azinje ngoba zinjalo kulobu busuku ukuba wawungekho uKhisimuzi ngabe yayingekho insindiso. Futhi manje ngokuthi sibhekene noKhisimuzi futhi kubi kakhulu ukuthi sesiyishintshile incazelo yangempela yawo ungukuzalwa kukaJesu sekuze nje awu kubukeka sengathi uSanta Claus usethathe indawo kaKristu nguKhisimuzi. Nenginganekwane kaChris Kringle ehla ngoshimula nesakala amathoyizi emhlane wakhe ovakashela umhlaba wonke ngobusuku obubodwa futhi angazi ukuthi nicabangani ngakho kulungile uma nifuna ukutshela abantwana benu lokho kodwa ngafundiswa ngacabanga ukuthi umbhalo wathi ungaqambi amanga futhi manje ke ngolunye usuku bazongibuza ngabe lo Jesu yinto efanayo naleyo Santa Claus ayiyona uma bethola ukuthi akukho Santa Claus. Ngakho ngokwedlula konke ngicabanga ukuthi kwedlula konke qobo lwami lokho ngahle kungabisiwe umqondo wenu. Anginitshela ukuthi nibakhulisa kanjani abantwana benu kodwa ngi uma benihamba niqamba amanga ngalokho mina ke bazothi ngolunye usuku ukuthi mhlawumbe lona omunye ngamanga futhi ngakho nje batshelele iqiniso iqiniso eliqondile futhi manje ke bazokwazi ukuthi kanjani ukuthi uchaza ukuthini. Ngakho kunendaba ukuthi ingaphandle libukeka kabi kanjani nokuthi benzani phandle lapho lokho kufanele kuzikhathaze ekwenzeni uKhisimuzi ube lokho ofanele ukuba yikho. Yebo ngicabanga ukuthi ukukhanya kukhanya kodlula konke ubumnyameni ngokuya ngokuba mnyama ukukhanya kukhanya kangcono ngezinye izikhathi ukukhanya kuncane nje lapho okunokukhanya khona kukhulu akuqaphelwa kodwa uma kuya ngokuba mnyama lokho kukhanya kuncane kuyokhanya ngokuqina kakhulu kangako. Ngikubulana ukuthi akukho umnyama obungaba khona ebukhoneni bokukhanya ukukhanya kunamandla kakhulu impela kunobumnyama kuze kuthi ngeke kwambe ebukhoneni bakho. Umnyama kungebe uma ilanga liqala ukukhanya ngoba ilanga likhulu kakhulu impela ukukhanya kwelanga ukuthi nje kucindezela ubumnyama buphume futhi abusekho. Nelizwe limnyama ngelilanga lizophenduka libe ukukhanya konke labo Jesu Kristu ilanga lokulunga liyofika futhi kodwa ke asisayi kuba nakho ubumnyama kuze kube yileso sikhathi njengoba sibuke nje phandle ngesikhathi sasebusuku futhi sibone inyanga ikhanye inyanga nelanga indoda nomfazi njengokusho. futhi ekungabi khona kwelanga inyanga ibonisa ukukhanya kwelanga emhlabeni nikeza ukukhanya kuncane ukuthi singabona ukuthi singahamba hamba kanjani ngonyezi kuze kuphume ilanga bese kuthi ke ilanga nenyanga kuba kunye ngokufanayo ukukhanya kwelanga nenyezi konke kuyefana.
That's what the church of the Lord Jesus Christ should be.
Lifanele ukuba yikho libonisa ukukhanya kwakhe ngenkathi engekho emhlabeni ngomzimba wenyama. Ibandla lifanele libe ngokuboniswa kukaJesu Kristu kula mahora amnyama. Uma uSanta Claus nokucwebezelayo kuwo wonke umgwaqo sifanele sitazuluke ukuzalwa kukaJesu Kristu futhi hhayi ukuvakasha kukaNikolas ongcwele. Siphila esikhathini esimnyama esisabekayo futhi lapho izibani zethu zifanele zikhange khona ngempela. Manje singakalifundi izwi likaNkulunkulu ngiyamangala kulokhu ukuthi uma sizohlonipha izwi lakhe sihlonipha kanjani izwi lakhe na? Sihlonipha izwi lakhe ngokulifunda bese ke silikholwa. Manje sifanele silifunde ukukholwa kuvela ngokuzwa bese kuthi ke uma silihlonipha ngokulifunda kona ke siyamhlonipha ngokukholwa lokho esikufundile. Ngakho manje ukwenza ukuhlonipha kokuqala sisafunde izwi lakhe asimikeze inyawo zethu ngisazofunda ingxenye yompalo simela ukuhlonishwa kokufundwa kwezwi lakhe. Ngizofunda lapho khona engifuna ukukhuluma khona kulobu busuku okwemizuzwana embala nje kuzosukela encwadini kaMathewu ongcwele indaba kaKhisimusi esahlukweni sesibili sikaMathewu ongcwele sifunde lokhu.
Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in
Manje Jesus ezelwe eBethlehem laseJudea emihleni kaHerod inkosi bheka wafika izazi eJerusalem azivele empumalanga zithi uphi lowo ozelwe eyinkosi yabaJuda na ngoba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga size ukukhuleka kuye.
When Herod the king had heard these things,
Herod inkosi ekuzwile lokhu wakhathazeka neJerusalem lonke kanye naye wabutha bonke abaphristi abakhulu nababhali isizwe wabuza kubo ukuthi uKristu uza kuzalelwaphi. Bathi kuye eBethlehem laseJudea ngokuba kulotshiwe kanjalo ngo abaprofethi ukuthi nawe eBethlehem lize lakaJuda kawusiyo omncinyane nakanye kubabusi bakwaJuda ngokuba kuya kuvela kuwe umbusi uya kubusa abantu bami uIsrayeli.
Then Herod, when he had privately called the wise man, inquired.
Kona uHerodi ezibizile izazi ngaseze wabuzisisa kuzo isikhathi inkanyezi bonakale ngaso. Manje yasikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje sisakhuluma kumqambi walelizwe.
Almighty God,
siyakubonga kulobu busuku ngokusuka ezinjulweni impela zezinhliziyo zethu ngothando lukaKristu oluchithwe lwasabalala ezinhliziyweni zethu ngalezi zinsuku zokugcina ngomoya ongcwele.
We thank thee because we have the privilege of
Siyakubonga ngenxa yokuthi sinenhlanhla yokuzibuthanela thina ndawonye futhi sikhonza wena futhi sinalesi siqiniseko esibusisiweyo ukuthi ngolunye usuku uzela ibandla lakho. Siyakubonga ukuba ngabajwali bokukhanya kwalo nyaka ukuba sibe lapha silungele ukubonakalisa izwi elithenjiselwe unyaka manje siphila kuwo. Sazi ukuthi ekuqaleni wabele izwi lakho walikhipha wazi ukuphela kusukela ekuqaleni unyaka ngamunye wabele izwi lakho kulowo nyaka. Bandela thize asazi ukuthi kwaze kwenzeka kanjani kodwa kulowo ngamunye waleyo minyaka njengoba sibuke emuva phezu kwezwi lakho futhi siyabona ukuthi kwakukhona ugcobo olufika kulowo nyaka olwagcwaliswa lelozwi.
And in the days that we are now living in, there is a lotted word.
Nasizinsukwini manje siphila kuzo kukhona izwi elabelwe isithembiso salonyaka. Sikhole ukuthi umoya ongcwele ulapha emhlabeni manje uzama ukuthola izinhliziyo ukubonakalisa nokufezekisa ngokuqinisekisa izwi manje liprofethelwe lolu suku nehora. njengoba sibuke muve eminyakeni lapho emakhulwini ayishumi nezishiyagalolunye edlule kwakukade kukhona izwe elaprofethwayo kusukela ensimini yase-Edeni ngomsindiso zayo futhi kwakukhona oyedwa ofikayo futhi wagcwalisa lonke izwi eleliprofethiwe. Impilo yakhe yaqinisekisa izwi likaNkulunkulu ngoba wayeyizwi. Ukugcwala kukaNkulunkulu kwakuhlala phakathi kwakhe. Wayeyiyimpendulo nokugcwala kwakho konke abaprofethi ababekushilo. Futhi manje kulobu busuku silapha sisondela futhi emgubweni wosuku lwakhe lokuzalwa. Futhi Nkosi, siyadabuka kakhulu kwazi ukuthi ngisho nesizwe sakithi bazisonge bona uqobo kolunye uhlobo lwendaba yenganekwane yomunye umuntu owayefanele kuba ngenye insumansumane eyinsumansumane. Siyazi ukuthi ikhona leqiniso, liyazi ukuthi lokho yiphutha futhi kwenziwe kuphela isitha ukuthendela ingqondo yabantu besuka koweqiniso neNkulunkulu ophilayo. Nkulunkulu, sikhulekela ukuthi ubukhona bakhe buzoba nathi kulobu busuku njengoba singena endabeni kakhisimuzi. Futhi sibe khona Nkosi Jesu, uma kungaba khona omunye osomabhizinisi noma wesifazane lapha endlini kulobu busuku ongakamemukeli njengomsindisi wabo, kwangathi lobu kungaba busuku ukuthi inhliziyo yabo uqobo izoba ngumkhombe ozokhulisela kulobu busuku, njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi Yesu onqatshiwe nodeleliwe uMesiya kaNkulunkulu. Kwangathi bangasuka lapha kulobu busuku nenkanyezi yokusa ilenga phezu kwabo ikhanyise indlela yabo, baze bakwazi ukuwela iJordani ngolunye usuku ngokukhanya kwalona. Siphe khona Baba ngokuba sikucela egameni lakhe nangenkazimulo yakhe. Amen. Ningahlala phansi. Ngokwejwayelekile ukuthi ngingodonsayo kancane kukhulumeni, angizi ukuzama ukushumayela kulobu busuku ngoba ngisho izwi, kodwa ngithanda ukunikeza umdlalo omncane wasesiteji wale ndaba kaKhisimusi. Futhi akukho kungabaza kodwa lokho eniyokuzwa izikhathi eziningi nalo mbhalo ofanayo ufundwa uzoza emisakazweni yenu, kumathelevishini yenu, na nasemabandleni enu, abelusi benu abakahle abathembekile benu bosomabhizinisi nokunye nokunye. Nizozoza indaba kaKhisimusi futhi nizoxoxa indaba kaKhisimusi njalo. Futhi manje ngizothanda kusondela kuyo ngokwehlukile kancane kunalokho engakwenza ngomgqibelo odlule emkhandini wesonto we-businessman wase-Phoenix ekutheni kungani uJesu wazalelwa eBethlehem futhi kwakungeke kube khona enye indawo ayengazalelwa kuyo. Yabo, ngoba yakhuluma ngegama lakhe futhi lokho ayeyikho. Futhi sithola ukuthi kuwo wonke umbhalo ukuthi yena iBethlehema liyindlu yezinkwa zikaNkulunkulu futhi wayeyizinkwa zikaNkulunkulu zokuphila. Futhi kwakungekho ndlela futhi kuzinikeza ukuba sazike ukuthi thina sonke makristu azelwe ngokusha sizalelwe eBethlehema. UKristu uyiBethlehema likaNkulunkulu, yindlu yakhe yezinkwa zokuphila kuphakathi. Manje kulobu busuku sizosondela kuwo ngendlela ehlukile. Ngizothatha indikimba yami kulobu busuku. Inkosi Thanda, sibonile inkanyezi yakhe, size ukukhuleka kuye. Lezi zazi sinombono lapho ukuthi futhi siyatshelwa ngesiko ukuthi kwakukhona izazi ezintathu, nokho azazi ukuthi lokho kuyiqiniso yini. IBhayibheli alisho ukuthi babe bathathu. Noma kunjalo, ngibe nenhlanhla ekukhonziseni eNdiya lapho ezivela khona futhi zihamba kazintathu. Lokhu ukuthi sisazibona. Ngibe kudala nje ngangiseNdiya futhi lapho uzibona lapha zinohlobo lokuqoshama emgoqeni nawazo ngesikhathi semini, namakhanda azo eshayisene nemishuqulo yazo zihlezi lapho uhlobo luthi alube iphupho lasemini. Azihlali neze phansi ngqo, zihlala ziqoshame nje futhi ingaleso sizathu cabanga ukuthi sikhona ukuthi zaziyizazi ezintathu ngoba zihamba kazintathu. Futhi zathi sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga futhi size kukhuleka kuye. Ngamanye amazwi, sibonile isibonakaliso sakhe salo nyaka ezaziphila kuwo, waprofethwa kanjalo. Ngiyabonga ngikholwa ukuthi izwi likaNkulunkulu liphakade ngokuba ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama futhi wakha phakathi kwethu.
So the word can never be changed.
Ngakho izwi lingeke neze laguqulwa liphakade linguNkulunkulu qobo lwakhe esimweni sokubhalwa yiBhayibheli izwi likaNkulunkulu. Uzofanele ahlulele ibandla ngomgomo othize futhi angene ahlulele ngomgomo wanoma iyiphi inqubo esiyenzile ngoba zonke izinqubo zethu zenziwe ngumuntu. Futhi lizokwahlulelwa manje ke uma ubungafuni ukuphikisana futhi uthi abo ngikholwa ukuthi unephutha lapho mfowethu Branham ngikholwa owethu noma omunye umfo bengathi awu owethu yiwo manje ke yimuphi oqinisile kube kukhona izinqubo ezehlukile ezingamakhulu esishiyagalolunye nende zawo na. Ngakho uNkulunkulu ubengele ehlulele ibandla ngemehluko ehlukene engamakhulu ezishiyagalolunye nendo ezinqubweni kodwa uyoba khona oyedwa wathi uyokwehlulela yizwe ngokristu uJesu Kristu nokristu uyizwi. Ngakho ke siyomela ukwahlulelwa ngezwi likaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu akenzi noma yini neze ngaphambi kokuba kuqala akhombise isibonakaliso. Akanakucala lokuba ake enze noma yini kodwa kuqala eyimemezela ngesibonakaliso sakhe. Lezi zazi zathi zibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga. Zazi isempumalanga ngenkathi ziyibona okwakuseBhabhiloni okwakuyimpumalanga yeJerusalema. Futhi zazi isentshonalanga iminyaka emibili kamuva. Zithi futhi size kukhuleka kuye. Isiko labaKristu lisenze siza engenele encane inele mkombeni izazi lokho kunjalo umbhalo uphambene nalokho. Umbhalo uthi zafika kumntwana hayi ingane esancela ibele. Herodi wabulala bonke abantwana kusukela eminyakeni yemibili ubudala kwehle. Yabo futhi besizani lapho ezazidingeka khona zihambe ngekameli ukufika lapho kuzithathe ukuqhubeka njalo iminyaka emibili ukwenza uhambo ziza zethe zidabula ngomfula iThigrisi nangaphesheya. Sibonile inkanyezi yakhe ngenkathi zisempumalanga futhi size entshonalanga ukukhuleka kuye. Wasitabelani uKhisimuzi manje usishintshile. Manje usuku lwangempela lukaKhisimuzi lolo bekungaphikiswana ngalo ngoba asilwazi. Ngizele sithatha ngayo uKhisimuzi uma wake wawutadisha sithatha umqondo webandla liRoma Katolika ukuthi wawuyini uKhisimuzi. Ekuqinisweni uKristu wayengeke azalwe osukwini lukaDisemba ezingama-25 ukuthi kuhambisane nemibhalo ngoba uyinekwa elingamafidi angama-30 eJudiya ngalezo zikhathi. Yabo ngakho ba ubungebe ngabelusi bezimvu phandle emagqumeni kanjalo njalo futhi wakuyophambana ngaleyo nkathi kuyo yonke imvelo wafika njengemvelo ngoba uNkulunkulu unomthetho naleyo mithetho ingeshintshwe. Ilanga liyashona ngeke uthi awu ngeke liphume liyaphuma. Ihlobo ubusika kanjalo njalo imithetho kaNkulunkulu ayibeke ngokohlelo futhi yona yonke isebenza ngokuphelele. Manje kodwa wazala mhlampe ngo-April noma ngo-May lokuqala ngikathi wayeyiwundlu futhi yonke enye into yafakazisa ukuthi uyoba yiwundlu. Ngaleso sizathu wazalela emkhombeni endlini yokugweza izimpahla futhi hayi endlini ngoba amawundlu azalwa ngaphandle ezindlini zokugweza izimpahla itshanini obumile nezinto futhi hayi endlini. Ajeyiswa ekubethelweni waholwa wasuswa. Niyakhumbula uyayihola imvu sendlini yokuhlabela izandla lapha batshela imbuzi noma ukujize okuhola imvu. Imvu ngeke iye yona uqobo ifanele ihole kuyo yonke indlela waye yiyo. Ngakho ke emvelweni wayefanele azalwe ngenkathi amawundlu ezalwa futhi lokho kungo-April niyabo lokho kungenkathi cishe ezalwa. Kodwa ke ngenkathi ubuKristu bawungenise eburomeni futhi baxutshwa eNesiya kodwa ke babe noNkulunkulu welanga uJupiter uNkulunkulu welanga waseRoma usuku lwakhe lokuzalwa lalungo phakathi kucishe usuku lukaDisemba zingama-25 ngoba isekisi lamaRoma laqala zingama-21 futhi ladonsa kwaze kwaba zingama-25 olalungomgubho wosuku lokuzalwa lukaNkulunkulu welanga. Ngakho kuhlanganisa thatha ubuyeteni boburoma kuya kuya ebuKristwini bathi azikweze usuku lokuzalwa kwendodana kaNkulunkulu bese kuthi ke sonke singavumelana ngalo. Yabo lokuhlala njalo kusenze inqubweni zokuxekisa eqinisweni ngaso zonke isikhathi lokuhlala njalo kunjalo. Ngakho namhlanje sithela ukuthi phakathi lapho batho vele yonke into, onke amaholide ethu angcolisiwe, iphasika lethu akusesikho ukuvuka kukaKristu, uhlobo oluthize lukalugwatsha wephasika, noma isigqoko esisha, noma ukuthize, noma itata elincane lipinki, alihlanganise lutho nokuvuka kukaKristu, kungengaphezu kukaSanta Claus akahlanganise lutho ngokuzala kukaJesu Kristu. Kodwa yize nezwe lezohwebo linakho konke kuphambaniseni kunjalo, Ngoba ngova kuze kuthi akumangalise uNkulunkulu ulungile ukushisa into uthi uzokwenza wethembisa ukuthi uzokwenza futhi uzofanele kungene kule ngova enqubweni akukho mathemba ngakho selihambile futhi manje kodwa ihoreni lalobu umnyama njengoba ngishilo esiphila kulo namanje amaKristu afanele ukuthi akubambe phambili lokho kukhanya ukuthi kukhona iqiniso kukhisimuzi ukuthi ngukuzala kukaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu Ngombane imfoloke bumnyameni amafini izipakapaka ezithukuthele kukhombisa ukuthi kungaba khona ukukhanya ebumnyameni kufakazisa ukuthi kungaba khona ukukhanya ngesikhathi sobumnyama. Lokhu ikhuluma ngakho kulobu busuku kungahle kubonakale nje ukuthi kungejwayeleki kancanyana futhi kakhulukazi nalama nothi nemibhalo engiyibhale lapha engizothethisela kuyo njengoba abaningi babo ebhala phansi imibhalo kanjalo njalo. Manje kungejwayelekile kuncane kodwa ngifuna nina njalo nikubeke lokhu emqondweni. UNkulunkulu akejwayelekile, UNkulunkulu wenza izinto ezingejwayelekile. Yileyo inkathaza ngathi namhlanje sihlala kakhulu ezintweni ezijwayelekile ukuthi uma kuthize kungejwayelekile kwenzeka wena ke thina sonke siphumile kukho asazi ukuthi kwenzekeni. UNkulunkulu wenza okungejwayelekile futhi wonke umuntu ofunde iBhayibheli njalo uyazi ukuthi uNkulunkulu njalo wenza okungejwayelekile. Futhi kubulani lokhu konke kulungiswe ngaphambili nguNkulunkulu uqobo lwakhe lokhu kuzalwa kwendodana yakhe futhi ngenkathi kwakufanele kwenzeke nokuthi kwakukanjani nokuthi kwakunini konke kwalungiswa ngaphambili nguNkulunkulu uqobo lwakhe. Yena qaphela kwakufanele nje kube ngalesi sikhathi ngenkathi lenkosi kumbulali uHerode engeyilutho kuphela umbulali ubulala bonke labo bantwana abancane ukuze kuzocaliseka kwakhulunywe ngenkosi ngumprofethi ethi Ram uRakhayeli evuna ekhalela abantwana bakhe futhi babengekho. Yebo, kwakufanele kube nenkosi engumbulali ukugcwalisa leso siprofethi esakhulunywa eminyakeni engamakhulu amaningi ngaphambili. Kodwa uma uNkulunkulu ekhuluma izwi ngomprofethi wakhe lifanele lifezeke uma liyizwi likaNkulunkulu. Kulelaba ukuthi lilibala isikhathi eside kangakanani lisayo lokhu lizofezeka ngoba liyimbewu. UJesu washo ukuthi izwi likaNkulunkulu liyimbewu umhlanyeli ayihlanyelayo ngakho lifanele lithele isithelo salo ngezikhathi zalo zonyaka futhi manje le nkosi engumbulali ifanele ibe ngalezo zikhathi ukubulala labo bantwana. Enye into sifuna ukuyiqaphela ukuthi nje ngaso impela lezo zikhathi ukuthi wafanele avuse ukubala futhi ngikwenze lokho kwaphoqa uJosefa nomkakhe umkakhe amiselweyo uMaria ukuba baphoqeleke ukuba babuyele emuva eBhethlehema. UNkulunkulu yazi ukuthi zenziwa kanjani izinto uyokwenza ngisho imisebenzi yesitha imdumise uma sicabanga ngezinye izikhathi yikho konke sifanele senze lokhu futhi senze lokho ukwenza iwashi lishaye nje kahle izikhathi zikaNkulunkulu sewashi zishaya ngokuphelele noJesu uzoba lapha ngesikhathi ngo angeke abe ngemuva ngomzuzwana yonke into izokwenzeka nje ngayo impela indlela uNkulunkulu athi kuyokwenzeka. Ngakho noma ngabe siyakwenza noma ngaba asikwenzi kuzoba lapha ngokufanayo nje ngoba uNkulunkulu ukukhulumile futhi kuzoba njalo. Manje siyathola ukuthi kubalwa ukuthi lo Herodi wathi bonke abantu ababezulazula besukile endaweni yabo yokuzalwa bafanele babuyele emuva. Lokho wacabanga ukuthi wayenze into ethize enkulu lapho ngenkathi yenza lokhu futhi engazi ukuthi wayesebenza ncamashingo kuvumelana noJehova. Nalaka abaphristi mhlawumpe abamkalekisa uHerodi ngaleso sikhathi egameni lenkosi. Bangaki abamayo mhlawumpe ngokuyimfihlo futhi bathi, oh, lo mroma onje uma besingambamba besiyokwenza ukuthi nokuthi nokuthi bengazi ukuthi kwakusebenze impela ngokwecebo likaNkulunkulu. Ngezinye izikhathi namhlanje sikalekisa ubukhomanisi nazo zonke lezi zinto ukuthi libakele kufanele. Kodwa uma kuphela ubulazi iqiniso kusebenza impela ezandleni zikaNkulunkulu ukwenza nje impela lokho athi kuyokwenza. Uzofanele abuze ukuthize ukususa iphabulweni emhlabeni futhi unethuluzi ezandleni zakhe. Funda nje umbhalo kulotshiwe khona lapho lokho akusho ukuthi uyokwenza. Futhi uma labo bafundisi bangalolozuku babelifundile nje futhi balitadisha lelozwi bazi ukuthi lokho kwakufanele kwenzeke. Majesi aqaphelaka ukuthi kulokhu kubala okukhulu inkosi yakhipha umthetho wayo noma umyalo wayo ukuthi bonke abantu bazobuyela endaweni yabo yokuzala kungakhathaleki. Manje kubonakala njengento embi kabi lowo wesifazane ompofu omncane kuleyo ndawo aye kuyo ekhulelwe futhi kwafanele athathe lolo hambo olude. Namhlanje bekuyoba lukhulu ukucabanga ukumthatha nge-ambulense futhi wayefanele uma wake waba sePalestina futhi wabona lapho ayefanele edlule khona lawo amahlimbihlimbi amatshekazi egwadle enyuke edlule lapho emhlane omnyuzi omncane. Kunendaba ukuthi kwakukubi kanjani nokuthi kwakubukeka kunonya kanjani, lowo kwakuyimiyalo yenkosi. Wonke umuntu ufanele akwenze, omusha noma omdala, elungele noma engalungele, babefanele nele bakwenze noma kanjani. Ngezinye izikhathi sicabanga ukuthi imithwalo yethu ngingahle ngijovele lokhu khona lapha ukuthi sicabanga ukuthi imithwalo yethu izinda kakhulu. Ngezinye izikhathi ukuthi akukho lutho olunjengawo ezweni. Niyazi ukuthi zonke lezo zinto zinhle yini na? Zonke zingezokubumba zikwenze. Maprofeti nezazi wabunjwa kwingemuva lokubadiwule kwelishisayo ilanga elivuthayo bedlula ezinhluphekweni nezivivinge nezinhlupho. Nalezi zinto esinazo namhlanje akukho lutho olwenzeka kithi okungenzekanga kwamanye amaKristu ngaphambili. Amanye amaKristu lafanele lime horeni nobumnyama njengaleli futhi ngisho banikelwe emabhubesini abadle ngenxa yobufakazi babo. Bese kuthi ke sehla esithunzini esincane noma omunye omunye nje sicabanga ukuthi siwuye. Awu, awu, ngingokazi bani bani leli bandla elithize uyazi ngiyesaba ngizoletha ukuthukwa uma ngingesabi ngobufakazi bakho ngoJesu Kristu edlulisa kukhanya kwakho lele izinkolelo zakho ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Nalobu akusibo ubusuku bokuvakasha kukaKhristu uChristu kodwa ukuzala kukaJesu Kristu esikugubhayo. Niyabo, manje sithola lezo zinto ukuthi yenziwe. Senake nababona ngenkathi babelungiselela ukubumba insimbi ekhencezayo, insimbi ekhencezayo ethize edumile ukuba inqanqethe esontweni noma ukuthize okufanele kulethe ukukhala ukuthize na? Yabo, uma ushaya insimbi enqanqethayo uthatha ukuhleleka kwensimbi ekhencezayo ngayinye futhi kuthatha izinto zokwakha ezithize ukungena phakathi lapho ithusi elingaka, insimbi engaka nokungaka kwensimbi esahlangene namatshe ukuya kule nsimbi ekhencezayo. Uma nje kuyithusi ngo ngeke ikhale kahle, ifanele ibe nazo zonke izinhlobo zezinto into zokwakha ziphoswe kuyo. Uyenza ikhale ngohlobo olukahle lokuzwakala nomuntu obumbile futhi wakuhlela ukubumba. Wazi kahle hle ukuthi kuthathani ukuncibikalisa leyo nsimbi, ukuthi kuthathani ukungena kuleyo leyo nsimbi ukwenza leyo nsimbi ekhencezayo ikhala lokho kuzwakala. Nkulunkulu ngumncibikalisi wethu wensimbi omkhulu. Nkulunkulu uyisithando somlilo esixolisisayo esikhulu ukuthi lapho ezobeka lezi zinto phezu kwethu, lezi vivinyo nezinhlupho nezinto ukukubamba ndawonye kwenza ubufakazi bethu bukhale njengensimbi okwesikhathi esithize. Nenothi elithize yavula likhale njengensimbi lizwakale ngosuku oluthize. Senziwe ngokwehlukile, sonke senziwe ngokwehlukile, sibona ngokwehlukile kodwa sonke sibona into eyodwa. Lo nguJesu Kristu, asimbuke futhi indlela kuphela ongambona ngayo. Uma ebuka ngokuphambene nalelizwi awubuki yena ngokuba lelo nguye. Ngakho uma ubona isivumo khona noma ubona elinye ihlelo lithize ocabangayo nje ngingowalelo nalokho kwanele uma lingabuki lelozwi khona-ke buka usuke kulo buka lelozwi futhi yilokho esikubukayo uKristu ukubonakalisa kwezwi likaNkulunkulu ukukuqinisekiswa kwezwi likaNkulunkulu manje zonke lezi zinto ezinkulu futhi zenzeka ezansi lapho kulezi zithandani ezincane kubonakala kuxakile kodwa kwakungabonakala kuxakile kuzo kodwa konke kwakusebenza kanye kanye kube ngokuhle manje iphupho likajosefa ngithanda ukukhuluma ngalelo mzuzwana nje nginombhalo obhalwe lapha walo unkulunkulu ngazo zonke izikhathi yonke iminyaka khulume kubantu bakhe futhi wasebula yena uqobo ngamaphupho manje amaphupho awasiso esiqiniseko lonke iphupho aliveli kunkulunkulu manje kunabantu abaningi onamaphupho futhi banazo zonke izinhlobo zamaphupho futhi uyakulala ebusuku futhi udle ukudla kwakuzinhla okukhulu bese uyalala futhi ungahle uphuphe noma yini ungahle ube nemfiva futhi ungahle ube nazo zonke izinhlobo zamaphupho asabisayo kanjalo njalo lowo akusuye unkulunkulu kodwa nokho unkulunkulu uyasebenzana nabantu ngamaphupho sitshela ujosefa kuse-eli indodana kajakobo ukuthi wayengumprofethi kanjani nomprofethi waye waqonda amaphupho manje uma iphupho liwunyusha khona-ke liba ngumbone liziprofetha manje sitshela ukuthi ngisho nangaphambi kwalokho inkosi nebukhadinezari nasemuva kudengele nakukho konke emuva leyo ukuthi unkulunkulu wasebenzana nabantu ngamaphupho amaphupho okomoya ngiyakholelwa kuwo sinawo manje kukangaki ngidingeka ngifakaze amakhulu abantu obenamaphupho futhi ngokuyikho liwunyushe lenzeke ngakho impela nje kodwa iphupho liwuhlobo lwe into esanganekwane manje ngesinye isikhathi phansi kokuhlolwa ngabuzwa ngamaphupho futhi manje iphupho lingenkathi siyatshelwa usekuzweni kwakho kancane manje umuntu unokuzwa kokuqala futhi kulokhu kuzwa kokuqala imizwa yakho emihlanu iyasebenza ukubona kunembitha ukuthinta kokugela nokuzwa kodwa uma uyolala yena emihlanu khona imizwa ayisebenzi bese kuthi-ke ngapha ekuzweni kancane ukuhleli kude le ukusuka kuwe bese kuthi-ke ulaphaya uphupha kodwa uma usubuya bese uyavuka akungabazeki kodwa ukuthi akukho namunye umuntu hhayi ngisho umuntu lapha kodwa obenalo iphupho ngesinye isikhathi empilweni yakho ukuthi usakhumbula manje-ke kwakukhona enye ingxenge yakho ndawondawo ukuthi uma usubuyele emizweni yakho futhi uzalikhumbula ula mhlawumbe ngakuyiminyaka edlule ngiyakhumbula amaphupho engaba nawo ngisengumfanyana ngisawakhumbula manje-ke kubophezelekile ukuba kube yinto ethize enye ingxenye yami yayindawondawo manje lokho ngamaphupho ngakho niyabo ukude le kusuka emizweni yakho manje-ke uma sekubuya bese uxoxa iphupho lakho uma lingeli kankulunkulu bekungaba khona muhumusho wamaphupho ibhayibheli lathi uma ekhona phakathi kwenu ongowomoya mprofethi mina inkosi ngiyakuzazisa mina uqobo kuye ngamaphupho futhi ngikhulume kuye ngemibono manje sithela ukuthi ujosefa indodana kajakobe wayeyilolo hlobo lwendoda ukuthi babephupha amaphupho bese eliwumusha wayekwazi ukuwumusha amaphupho futhi wabona imibono konke kuyisenzo sikamoya manje siyajola futhi kulokhu ukuthi uma umuntu ezalelwe ukuba ngumboni noma abone imibono ufanele ukubizelwe lokho ngunkulunkulu qaphelani lapha ngukuzwa kwakho okuncane kwemvelo futhi lapha ngukuzwa kwakho kokuqala manje ufanele ubume emizweni yakho imizwa emihlanu ungene ekulaleleni ukuba ungene ekuzweni kancane bese-ke ubuyela kuwo lelo yiphupho kodwa umboni kokubili ukuzwa kundawonye ngqo awuphumi kulo imizwa emihlanu uzalokhu usemizweni emihlanu ume uqonde ngqo futhi ubuke ukuthi kwenzekani yabo uyishiyi neze imizwa yakho ukhona lapho uyazi lapho okhona nokuthi wenzani ukhuluma amazwi akho manje leso yiziphiwo esimisele ngaphambili iziphiwo nokubiza kungaphandle kokuphenduka niyabo unkulunkulu wenza lokho Uyibonala umi namehlo omabili evulekile ubuka ngokuqondile ngo futhi ubona okubonayo yabo nalokho umbono yikho ngokaNkulunkulu kusobala siyalala namhlanje ileyo inkathazo ngeza namhlanje kukulala nabantu abaningi kakhulu bayakuthanda nje kulala kodwa mina ngizosho lokhu akukho mibhede ezulwini asiyi kulala uma sifika ezulwini ngoba kukho ubusuku lapho abukho busuku ngakho awuyi kudingeka ukuba ulale uma ufika ezulwini ngoba ayike imibhede lapho kodwa qabelani uma ukuza kwethu uNkulunkulu angasebenzisa yonke ingxenye yethu uma iphendukele kuye yonke into esiyiyo uma inikelwe ngokupheleleyo ezandleni zikaNkulunkulu futhi iphendukele enkonzweni yakhe angasisebenzisa ngamaphupho angasisebenzisa ngenkulumo angasisebenzisa kuye yonke imizwa naye yonke into esiyiyo iphendukele kuNkulunkulu khona ke uNkulunkulu angayisebenzisa niyakukholwa lokho na Nebo uma thina si yonke into iphendukele kuye angayisebenzisa uma bonke ubuthina bethu buphendukile kona ke amaKristu angaba nawo kulolu suku amaphupho okomoya angasho into ethize angabatshela izinto zingakenzeki siyazi ukuthi lokho kuyiqiniso iphupho lokomoya liyahunyusha ngokuyikho liyafana njengombono futhi yini umbono na umbono yisibikezelo sezehlakala nezizayo usho into ingakwenzeki ngaphambi kokuba yenzeke naleyo indlela uNkulunkulu njalo iqinisakisa noma ngaba yayiyo noma cha kumbe noma ngabe indoda lokho ngokusethethementeni elidala yayifanele ukuba ngumprofeti eyayikusho kuvezeka manje ke babazi uma le ndoda yisho lokhu futhi kulokhu kuqhubeka nokuvezeka njalo njalo manje leyo ndoda ingeke nje ibe nezandla zibekwe phezukwayo noma izengazanyizwa futhi inikeze iziphiwo izalwa nazo lezo ziphiwo sizalwa kuyo uma izalwa ngaphambi kokuba izalwe bukani umprofeti izayo waprofeta ngoJohane iminyaka engamakhulu ayisikhombisa leshumi nambili engakazalwa wathi wayeyiphimbo lomemeza ehlane bukani uJeremiya ngaphambi ngisho kokuba aze akhulelwe esizalweni sikanine eselapho nokho uNkulunkulu wathi ngakwazi futhi ngakungcwelisa futhi ngakubeka umprofeti ezizweni yabo iziphiwo nokubiza kungaphandle kokuphendula futhi ninga bakuphela lokho kungasebenza kuphela uma ikhona into lapho yakho ukuba isebenze kakho njengokuthi uma kukhona isandla sifanele sokusebenza futhi unaso isandla sifanele ngakho ke asisebenzele ukubusa kaNkulunkulu uma unamehlo kubona ngakho ke bona izinto ezifanele izindebe iphimbo lokukhuluma uma izinto ezifanele noma ngabe kuyini yenza izinto ezifanele futhi kuphendulele konke nakho kuNkulunkulu enkazimuleni yakhe manje sithela uthi sibikezelo sisho phambili izehlakalo ezizayo zingakenzeki njengoba kubonakala kuxakile ukuthi uNkulunkulu somandla washo phambili wayesethatha inhlalakahle yengane uJesu waze eyemula ngephupho ukuthi akwenziweni Manje lo uNkulunkulu ngalendlela engeyesibili endedeleni yakhe yokuqobo wakwembula kuJosepha ngephupho iBhayibheli lathi wakwenza yebo mnumzane Manje Josepha wayeyindoda elungileyo wayeyindodana kaDavid futhi wayemiselwe uMaria manje ngithanda ukwedlulisa lokhu singakaqhubeki ukumiselwa kwalasebumalanga ngokufana njengomshado ngokwethembisa bathi nje bangamiselana base beshadile ngenkathi leso sifunga esingcwele phakathi kwabo sathathwa undalo uDuteronomi amashumi amabili nantathu futhi nizotshola ukuthi ngenkathi lona wesifazane wesilisa sebevumelene kushada lokho babengazithathi izifungo izinyanga kamuva uma ngisho bephune leso sifungo babe necala lokuphinga kunjalo ngenkathi bemiselene babefana nje njengomshado Ngithetho wawungakabaniki amalungelo okuba bahlale ndawonye njengendoda nomfazi nokho kodwa phambi kukaNkulunkulu ngenkathi bethembisana amazwi abo ayenanyekwa ngophawu wembusweni kaNkulunkulu futhi ukwephula lokho kwakungukuphinga nje Kini manje uJosefa wayemiselwe uMaria. Uma abafowethu abakebefundisi, uma beninga kutadisha lokho kahle ngo, bekungani cacisela ngalolu daba lomshado nesahlukaniso olulukhuni kangaka kangaka nolohlukile phakathi kwabantu namhlanje. Manje qaphelani uJosefa, indoda yakhe engumuntu olungileyo. Niyabo, manje sithole ukuthi lokho kwakungenakwephulwa. Washo kufanele ukuthi wamtshela le ntombi into esencane enhle incekukazi esencane ijuda iba sonke sibadala lapha ngokubona kwami iba ngezoba ngumama nojosefa ehamba nayo wakuqaphela lokhu akuntobazeki emva kokuba esemiselwe yona uthola ukuthi yayizoba ngumama manje wayengumuntu olungileyo ibhayibheli lathi wayenguye kufanele ukuthi yamtshela ngoba umsulu wabayo wesifazane othandekayo sengiyamuzwa njengokungathi nje kwakungaba ngokuthi josefa mngani wami othandekayo myeni wami othandekayo ngimsulwa kulokhu futhi ufanele ukuthi wamtshela ngokuvakashelwa naye nengelosi enkulu kakhulu ukuthi ingelosi enkulu yayifikile kuye ugabriyeli futhi wayemvakashele ngalezi zibona kalizo ezinkulu ayemtshele ngazo lokho kwakuzokwenzeka futhi manje ke siyaqaphela yena futhi emva kokuba ebe nalokho ukuvakashelwa wathokoziswa kakhulu ngumlezo engelozi ngangokuthi wasubathe eyongena ezweni elinamaquma lasejudiya evela enazaretha lapho ayengowomdabu khona wasemzini wasenazaretha odelelekile impela muzo omncane futhi esefike enhla lapho umzala wakhe u-Elizabeth naye wayese sekuvele kwizinyanga eziyisithupha zokuba ngumama owayebizwe ngenyumba myeni wakhe uZakariya wayengumpristi ethempelini futhi ngolinye isuku esazulizulisa iminikelo okwakuyimpepho evuthayo njalo phezu kwemikhuleko yabantu owawushiwo ngaphandle ugabriyeli ingelosi yenkosi manje wayengakabonwa futhi ayikho into eyayike yabona yanoma yini ngaphezu kwemvelo iminyaka ngeminyaka namakhulu eminyaka kodwa nakhu kwakumi leyo ngelosi ngakwesekunene se-altare futhi yamtshela ukuthi umkakhe wayezokhulelwa futhi azala umntwana futhi wayezomkamba igama lokuthi nguJohane futhi sonke siyayazi indaba kwasekuthi-ke ngenkathi uGabriyeli futhi izinyanga ezisithupha kamuva uvakashela uMariya eNazaretha wayesemtshela ngesehlakalo sikamzala wakhe u-Elizabeth kwase kuthi-ke ngokushesha uMariya enalefihle enkulu enhlizweni yakhe lokho kwakuzokwenzeka washesha wakhuphukela emaqumeni ukuyobona umzala wakhe futhi ngenkathi u-Elizabeth wayekade ecashile ngoba wayengafuni ukubonakala phandle phambi kwabesilisa ezimweni aye kuzo futhi wayekade ecashe izinyanga eziyisithupha manje ngokwami ukuqonda umbhalo wayekhathazekile ingane yayingenakuphila ngaleso sikhathi futhi kwakuyindlela ephansi kokuvamileyo ukuba ingane inganyakazi ngaphakathi okungenani kwezinyanga ezintathu noma ezine zesikhathi kodwa manje kwase kuyizinyanga ezi thupha nengane yayingakazi inyakazi ngakho ngenkathi u-Elizabeth noMaria bahlangana bona kungabazeki bagonana basingathana njengabazala futhi babejabule kakhulu kubonana futhi ake sicabange njengokuthi bathini sengiyamuzwa u-Elizabeth ethi kuMaria mtakwethu ubukeka omuhle kakhulu noMaria wathi uyazi ngiyazi ukuthi uzoba kumama yebo kuthe kungikhathaza futhi sekuyizinyanga eziyisithupha ngane yami ayikanyakazi kuze kube manje kodwa kukhona engifuna kukutshela khona ngisakwazi nje ukukubamba ngiyazi kunokuthize ngakho uma nixhumana nonkulunkulu awukwazi ukuhlala uthule ngakho ufanele usho kuthize nje ngakho lokho kungukuthi uma unokwangempela ukuphenduka kweqiniso angikatshali ukuthi ukuphi ufanele ukuzwakalise ndawo ndawo futhi sengiyamuza ethi ngiyazi nginokuthize ngifuna ukukutshela khona ngizoba nengane nami kwatsho u-Elizabeth ngicabanga ukuthi-ke awusimembanga ngani emshadweni wena nojosefa ngenkathi ekugcineni senishada na ngiyazi nanimiselene kodwa awungimemanga ngani emshadweni na asikashadi futhi uzoba nengane na yebo Oh, Maria, impela ngiqondi. Yazi, ingelosi yenkosi yabonakala kimi, uGabriyeli. Kwaba nguye ongitshela ukuthi wawuzobeletha, kwaba nguye ongitshelayo futhi wathi uMoya Ongcwele wawuzongisibekela naleyo nto engcwele eyozalwa kimi iyoba yindodana kaNkulunkulu futhi ngiyakuyiqamba igama lokuthi uJesu ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Futhi kuba kwakuqala ukuba lelo gama elisimangaliso lake laze lakhulunywa izindaba zomuntu uJohane Mncane efile esizalweni sikanina wajabula ngokuchuchuma futhi wemukela uMoya Ongcwele efile esizalweni sikanina. Uma amandla okukhuluma ngegama likaJesu Kristu eyophilisa ingane efile esizalweni sikanina afanele ukwenza njani ebandleni elizisho ukuthi liyinceku yakhe izalwa ngumoya wakhe na? Njengoba u-Elizabethe wethuka kangaka lapho ebuka uMaria wathi, kanjani lokhu ukuba uhambele unina wenkosi yami, unina wenkosi yami na? Ngokuba uthi izwi lokubingelela kwakho livika ezindlebeni zami, ingane yami yaxhuma esizalweni ngokujabula. Johane wazalwa esizalweni sikanina egcwele uMoya Ongcwele ngegama likaJesu Kristu. Hloboni yengane lena efanele ukuba yiyo na? Kungabazeki ukuthi wakubuyekeza lokhu kuJosefa. Manje niyabo uJosefa kumuntu olungileyo wathi kumangala, uyazi manje ngiyazi uma ebanjwe ekuphingeni into yokuqala ezokwenzeka kuye uzokhandwa kamatshe, bangephile ngaleyo ndlela. Ibhayibheli lasho ukuthi uma intombazane emiselwe isemzini futhi iphoqwe yindoda futhi uma ingakhali khona-ke bobabili bakhandwa kamatshe kanye bayabulawa. Kodwa uma isemaphandleni nasendle futhi ikhala futhi kungekho muntu ongahle ayizwe, indoda izofanele ibulawe, yona izophila. Manje-ke inhlawulo yalokho loko kuDuteronomi 22 lapho enginicela ukuba nifunde khona esikhashaneni esedlule. Manje tabelani manje kulokhu sithela ukuthi wayezoba ngumama engashadile. Ngakho uJosefa kwakubonakala sengathi uMaria wayezama ukumthola ukuba abe yihawu lakhe kubahleki abahleka usulu nabaqolodayo. Niyabo, uJosefa wayezoba yihawu lakhe aqhubeke futhi amshade noma kanjani futhi abe yihawu lakhe kodwa angabi yindoda kuye ebubudlelwaneni bomndeni kodwa kwakuzoba wayezoba yihawu lakhe. Wayefuna kumkholwa, ngikukholwa ngempela lokho. Wayefuna kumkholwa, kodwa indaba yakhe yayingejwayelekile kakhulu, yayilukhuni ukuba lelo kholwa liyikholwe. Futhi ningixelela madoda, futhi kunjalo nanamhlanje, indaba yamandla kaMoya Ongcwele phezu komhlaba namhlanje ebandleni ayejwayelekile kakhulu enhlanganweni nomqondo wehlelo. Sebeze bafuna ukuwakholwa, kodwa awejwayelekile kakhulu, afekethizwa kakhulu, kodwa kwiqiniso iBhayibheli lathi kuyoba ngale ndlela. Futhi nanka manje nabaningi abopheke esivumweni kholo esithize ivune ngempela ukukukholwa lokho, kodwa awejwayelekile kakhulu, angeke nje cishe impela kwenze, ayazi ukuthi izokwenza njani nje ise sengxakile njengoba uJosefa waye kuyo. Ibhayibheli lathi esazidla ngalezi zinto, niyabo, wayengumuntu olungileyo futhi wayengafuni ukuba igama lakhe uqobo lonakale, futhi nokho wayazi uma lowo wesifazane wayengaleyo ndlela ukuthi wayengenakushada naye, wayezoba ngumama ngenye indoda. Futhi nokho wathi lowo omsulwa wesifazane mncane impilo yakhe ibifana lowo kuba msulwa njengomduze. Futhi ngifuna ukumkholwa, kodwa angazi ukuthi ngizokwenza njani. Ngenkathi esacabanga ngalezi zinto wayezimiseleke kumlahla ngasese, wathi angeke ngibangele ukuphazamiseka okukhulu. Ngakho manje kumulani wayengakaze asithathe isifungo nokho, kodwa wayemiselwe, kodwa uzomlahla ngasese. Futhi esacabanga ngalezi zinto kumlahla ngasese, niyabo, fika kokukwedlula konke kolwazi lwakhe, niyabo, wayengumuntu elungile futhi umuntu okahle.
Brother, sister, let me say this. If you are just,
Fojo, kade wethu, akangisho lokho. Uma ulungile, uma uqatha inhliziyo yakho, kola ke uNkulunkulu ubambezela kile ukambula into kuwe.
Joseph,
umyeni wakhe ekumuntu olungile, wazinhle ngezinto, kwakungejwayelekile kakhulu. Njengoba ngasho wayengakuqondisisi cishe impela lokho. Zingaba kanjani lezo zinto na? Kodwa yena akukho kungabaza wahlala phansi wakukhulekela ukuthi adishe emibhalweni zingenzeka kanjani lezi zinto na zadadisha ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho wayengesuye umprofethi futhi kwakungekho umprofethi emhlabeni ngalezo zinsuku akekho owayengeza kuye ngoyisho kanje inkosi ngakho inkosi yathatha indlela yesibili ingalesi sizathu uNkulunkulu wathatha inhlalakahle yendodana yakho Nkobo kumuntu ngephupho futhi wayifaka eGibhithe futhi wayikhipha wayisa futhi wayifihla ezazini noma zizahamba ngenye indlela kwakungekho umprofethi ezweni ngakho wathatha okwesibili iphupho kodwa kwakukhona abantu owayengazalelwanga ukuba umboni kodwa babengabantu abahle futhi ngenkathi bekwenza uNkulunkulu uzivakashela ekuzweni kwazo okuncane futhi wazembula uma nje uzozinikela wena uqobo uNkulunkulu uNkulunkulu unezindlela eziningi angazembula yena uqobo kini nebo ungathi ungabusuye ungathi ungabusuye umprofethi ungathi ungabusuye uthisha ungathi ungabusuye uthisha kasanda isikole ungathi ungabusuye umshumayeli kodwa kunezindlela uNkulunkulu angezembula yena uqobo kini nebo noma kungahle kube ngamaphupho kungahle kube ngenye indlela uma nje ungazinikela wena uqobo lwakho njengoba kwenza uJosepha ungabazeki wathi oh Jehova mkhulu uNkulunkulu ngifika ngozalo lukaDavide futhi ngiyindoda elungileyo ngithemba ukuthi ngiyiyo ngithembela kulokho wathi kuyiqiniso lezama zithandekayo izithande zincane lapha enginazo ngimisela zona mina ukuba ngisilahle kungenjalo nginecala lobuphinga futhi sizoba ngumama futhi angisazi njengomfazi ziyini lezi zinto Nkosi na nebo wayengesuye umprofethi ngakho wayengenako ukukhuluma kuye ngaleyo ndlela ngakho uyabiyeka ayolala wayesethumele ngelosi yenkosi kuyo ngephupho amen.
The angel of the Lord came to him in a dream.
Ngena siyakwazi yafika kuye ke phupho. Yayisimthinda, yayisithi, Josepha, ndedela ka David, ngesaba ukumthatha uMaria mkakho, ngokuba lokho akukhulelweyo kungakuka moya ngcwele. Nako lapho khona, lokho akukuye. Akusiyo indoda ethize, umoya ngcwele wenze lokho. Wesifazane ukhuluma iqiniso, le ndaba engejwayelekile, le nto engejwayelekile yenzekile Josepha. Esikujabule yakuqeda ingeka moyo ngcwele. Oh, lo uNkulunkulu ofanayo usaphila kulobu busuku. Nisenakho kuzwa kancane futhi nina maKristu uma into ibonakala ingetshwelekile kini ukuthi niyakubona lokho uma kuseganye nezwi impela ngo khona ke uNkulunkulu angazambula izinto ezingetshwelekile ngezindlela eziningi.
So he told
Joseph, ndodana ya David ubesaba ukumthatha uMaria umkakho. Kumbula esevele ngumkakhe ukumthatha uMaria umkakho ngokuba lokho kukhuleleyo ngokuka moya ngcwele. Manje ke uNkulunkulu wathumela ingelosi yakhe wayesekwembula isabulo sakhe sephupho sifika kuJosepha wayazi kwakungekho mfihlakalo kulo. Ingelosi yafika kuye ngephupho wabona ingelosi epusheni lakhe. Manje umprofethi noma umboni akayi kolala ubona ingelosi imi lapha enye indoda iya kolala nje futhi ibona ingelosi. Ingelosi yathi manje Josepha akukho mbizo wadala akukho muntu lapho ongakuhumushela lona ngakho ngizokutshela ngalo ngizolenza libe yilo ngempela kuwe ngoba akukho muntu lapho ongalenza libe yilo ngempela. Manje ungesabi umthatha uMaria umkakho ngokuba lokho akukhulelweyo kungoku uga moya ngcwele kwase kuthi ngenkathi uJosepha evuke ebuthongweni bakhe ifanele ukuthi inhliziyo yakhe yayigcwele kanjani ukukholwa kokuzalwa okusha leyo mfihlakalo eyayigade imkhathaza leyo nto ethize ayefune ukuyikholwa kodwa leyo nto ethize ayenesibindi sokuyikholwa yayingejwayelekile kakhulu nokho yaziswa kuye ngephupho ukukholwa okusha kwavumbuka empilweni yakhe wayenokukholwa kuNkulunkulu wayenokukholwa kumkakhe ngaleyo nkathi kokubili ukukholwa kuNkulunkulu nothando lomkakhe nothando kulowo ayemthanda. Awuzeke umbuzo ngakho. Wayazi ukuthi leyo kwakuyingelosi yenkosi. Wayazi ukuthi uNkulunkulu wayembulile kuye umbuzo impela nje owawusemqondweni wakhe. Ngakho yonke imibuzo wawungasekho.
God in any way that he desires
to yiphi indlela afisa ukuyenza ngayo wembula kuwe umbuzo osemqondweni wakho akuzeki ukungabaza awuzeki umbuzo ngakho yisambulo. Uma ubona into ethize lapha ebhalweni wena uthi awu manje ngikhona ukuthi lokho kwakungokwamapostoli nje ngikhona ukuthi uJesu wakwenza lokho ezinsukwini ezedlulayo kodwa ibhayibheli lathi nguyena izolo namuhla naphakade uJesu ofanayo nje. Manje-ke uma lokho kubonakala kungumbuzo kini futhi nizidla ngakho ningeke nakwehlukanisa futhi nibona into yenzeka futhi niyamangala ngayo khona-ke ingelosi yenkosi ngenye indlela uma nizobaqotho izoyebula bese kuthi-ke akusembuzo sekuyiqiniso-ke wo bese kuthi-ke ningatazuluka futhi nimemeze wo ngibonga kakhulu. Sengathi ngiyabona ukuthi uJosefa wazizwa enjani ngenkathi lokho kwenzeka konke kwabo imfihlakalo yayisiphelile-ke. Manje-ke futhi ngenkathi lokhu kwenziwa wafunyanwa ethokoza ngoba wayejabule. Manje sithola ukuthi khona manjalo wamshada wayengesenambuzo-ke wazithathela uMariya umfazi akamazanga njengomfazi kwaze kwaba ngumntwana ejabule ngakho wajabule kuba yihawu likaMariya wajabule ukutshela ihlazo lakhe uma umuntu engembulelwa ukuthi uJesu Kristu kuyena izalwa namuhla naphakade akunandaba ukuthi ziningi kangakanani izivumo kholo ezizama ukukubuyisela muva uyajabula kuba yihawu iyakwamukela kuba yihawu mabasha noma yini unesihlangu esikhulu phezulu lapho kushaya imicibisholo eshisayo. Ngicabanga ukuthi angibabangela umsindo kakhulu phandle labo mabalizwe nabo bafanele qaphelani. Yebo mnumzane iyakwenamela ukuba yihawu ungute amenje noma yini ofuna ukuba yikho akunendaba kwembuliwe kuwe yinkosi. Inkosi ikukhombise khona ngezwi layo kuyiqiniso yasegeyi kuqinisa kuwe ukugwedla kuphila futhi wena uthi nakho he akukho lutho luzo akukho ndoda ngisho nelungelo lokushumayela ivangeli ize ukuba isibonane ubuza nobuza noNkulunkulu. Kunjalo akukho muntu efanele abe sepulpiti engawemukelanga ubhabhathizo kamoya ongcwele. UJesu wathi kubabafundi bakhe ningabe nisashumayela kodwa nilinde emzini waseJerusalema nize nimbathizwe amandla avela phezulu. Bekusizani ukuthi umoya ongcwele wenzani ngenkathi ufika? Nomoya ongcwele unguNkulunkulu, umoya ongcwele ungubaba kaJesu Kristu. UMathewu isahluko sesibili nevesi lamashumi amabili uyasho ukuthi uMariya umama wakhe esemiselwe uJosefa wafunyanwa enomntwana kamoya ongcwele. Umoya ongcwele ungubaba kaJesu Kristu futhi nxa umoya ongcwele ufika futhi wembule izwi futhi lenze liphile impela nje khona-ke lisabulo kuwe uyalibona liyasombululwa lithanjiselwe ihora. UJosefa wakubona lokho ukuthi leso kwakuyiziprofetha sika-Isaya sicwalisekile. U-Isaya wesishiyagalolunye sizalelwa indodana ziphiwa umntwana uyakuthiwa umluleki inkosi yekuthula uNkulunkulu onamandla uyise ngunaphakade nokombuso wakhe akayikuba nokuphela. Wabazi lowo ukuthi yoba ngubani ngoba wabona yonke into ngenkathi ingelosi yenkosi imtshela lokhu ukuthi lokho akukhulelweyo ungomoya ongcwele. Intombi iyakukhulela futhi iyakuzala indodana. Manje leyo kokuyimfihlakalo enkulu isibonakaliso sikhulu uNkulunkulu asinikeza izwe lonke isibonakaliso sikhulu leso sasiyindodana yakhe. Manje qaphelani njengoba siqhubeka manje angizukuthatha isikhathi eside kakhulu ngingazami qaphelani uma yosithola siqhubeka ngenkathi uJesu. Manje ngicabanga ukuthi uma abantwana abancane lapha bangeke baqonde kodwa ngifanele ngisho into ethize lapha ukuze abadala bezo uKristu Jesu ebunjwa phakathi kuMariya kungaleyo nkathi ukuhlushwa kungena khona. Kunjalo kunjalo kungenkathi ukuhlushwa kwakhe kuqala futhi kuyinto efanayo kuwe. Koma se Galatia wokuqala noma base Galatia besine ishumi nezishiya kalolunye kuyasho ukuthi ngikathi uKristu ithembele kazimulo ebunjwa phakathi kuwe uKristu ubunjwa phakathi kuwe uma ufa futhi uKristu uze kuphileni. Bekuzisani ukuhlushwa kungena. Bekuzisani kathaza iqala macala onke. Bekuzisani udeveli edla ubulundela impela nxa uKristu ebunjwa phakathi kuwe. Futhi ngenkathi uKristu ebunjwa phakathi kuMariya ngokushesha kufika myalo enkosi nonke nina bantu lapho nje uKristu wayeba yingane egcwele eselungele ukubelethwa ngayo lo nkathi ukuhlushwa kukhulu. Manje ingane isibunjiwe isikhathi eside ngokuhambisana esizalweni, kodwa lokhu kuza izinsuku zokugcina lapho kupheleliza, lapho kugcwala kobuNkulunkulu, lapho ukugcwala kukaKristu kuzobonakaliswa phakathi kwabantu bakhe. Washo njalo, wakwethembisa ezini lakhe, futhi ngenkathi lokho kugcwala, yebo, kunezinto ezingejwayelekile eziqala kwenzeka azethembisa. Yingaleso sizathu izimpilo zethu ezinkulu zenhlaliswane nezinto zingenako koda lokho kungubuwule kubo. Manje phezisane babumba umkhandlu wamabandla, niyabo, ngesikhathi nje lapho ibandla liqala kuma ngezinyawo zalo, lapho okungaphezu kwempela kuqala kusebenza. Manje bonke bangene eqenjini futhi manje bazozama ukumisa lezi zinto njengoba kwakunjalo impela ngalo nkathi. Njengoba kasho umgqibelo odlule ePhoenix, amaFilisti angenisa eBhethlehema ukuthi abantu abazukwazi ukuza ngaphandle uma beza ngalowo mkhandlu wamabandla. Oh, bayobasa emthonjeni omile wokwakhiwa, hhayi emanzini afresh aseBhethlehema, kuzobala hhayi kuwo. Manje siyaqaphela, manje ngenkathi iNkosi inikeza umyalo wayo, ngenkathi nje uKristu ebunjwa, manje ake sibathathe umzuzwana nje, ake sibabhekisise, sibathwale kancanyana nje singakavali. Sengiyambona uJosefa ethi, Maria mntakwethu, leyo nkosi yenonya. Kodwa wayeyothi, lalela sithandwa, khumbula, umoya ongcwele wangitshela ukuthi igama lakhe liyakuthiwa uJesu, futhi uyobasindisa abantu bakhe ezonweni zabo, abantu bakhe ezonweni zabo. Manje Josepha sithandwa, kunendaba ukuthi kwenzekani nokuthi inkosi ithini. Nginokukwazi ngingahlala phezu komnyuzi omncane kungamamayela amaningana phezulu ngakulezi zintaba ezinamadwala kanjalo njalo. Futhi uma sidinga usizo lomncane kuzoba nabaningi ohambweni, ngoba kuthina sodwa umndeni kunabanye abahlubheka ngento efanayo esinayo. Ngakho kunabanye ngasemgwaqeni, futhi singathi kuhambisana naso sonke sinye isixuku lapho zenyuka equma futhi senyukela eBhethlehema ngokuba ukusuka eNazaretha benyukela banqamule intaba. Manje sithola ukuthi ufanele ukuthi wathola imbongolo encane futhi wayiphakela incwatshana ethexaxa yefolishi nezinye izinhlavu ze-othi ngalolo suku, ngoba ininikazi elincane lalithe ukuba nzima. Ngakulihlalisa phezu komnyuzi omncane futhi ubeka isikhwama samanzi namabhiskidi amancane ambalwa, futhi uthole imbongolo ngolo encane futhi uthathe induku yakhe ngesandla, futhi basuka baqala kwenyuka ngomgwaqo ngale. Umnyuzi omncane uyabhadazela futhi uyawa. Oh, anibuka lofa mncane ukuthi uthweleni. Bukani umthwalo wakhe kuyini. Uthwele uKristu, uye endaweni yakhe yokuzalwa. Futhi lapha lolo sifazane mncane hlezi phezulu lapho esebuhlungwini ngoba atetizwe ibambelele emhlengeni womnyuzi omncane, futhi ekhuluma kuye lapho ehamba ngumgwaqo. Sengiyababona usuku lonke babema futhi amphumuze. Futhi sithandwa, uzukhathele kakhulu na? Qhabo sithandwa, ngikahle. Awu, ungafuna ukugibela isikhashana na? Qhabo sithandwa, ahlala lapho. Futhi emehlisa embongolweni encane futhi amphumuze izikashana, bese emphuzisa amanzi nesemisha elincane, bese embuyisela phezu komnyuzi. Ekugcineni kuqala ukuba mnyama, abahambayo ngasemgwaqeni bakwazi kakhulu ukuhamba ngokushesha kakhulu, futhi babedlula, futhi wayedingeka phefumule uthuli lwabo bonke bange phezu kwamahhashi nezingqola kanjalo njalo olwalungaba phezu kwakho, ngoba wayefanele ahambe kancane impela ngenxa yesimo sakhe. Ndendeo nyaka njepo, ukuthumela leyo mama yenza lapho ekulezo simo, kodwa nje sengathi ngiyabona manje endlaleni omncane wasesiteji lapho bekhubukela esicongweni sequma iBethlehem lingase lithi alibe njengesikoti futhi ngase sentshonalanga intaba yeBethlehem intaba lapho umzilo omncane wenyukela khona. Ngeze ngingabona manje emdlalweni wasesiteji engiwushoyo uba mnyama noJosepha uphumputha ngodendelo lwakhe eqhubeka lapho ethatha khona zonke izindlela ezinqamulelayo angazithatha lapho indlela yezinyawo izombeza khona izungeza ngale ndlela lapho inqola yayidingeka ihambe khona awu mhlambe ecaba indlela ukuba zama konke isikhathi aphume othulini nomkakho omncane. Zinangezi kalu kuphuma futhi emva kwesikashana wenyukele ezicongweni sequma futhi noma kanti futhi babuka ngale mzini lapho bazalela khona bobabili ngale Bethlehem izibani zedolobha abaningi wayelapho izindawo yayiminyene abantu ngaphandle belele phansi phandle ngasemasimini. Nombuze mhlambe okokuqala wase kushaya ingqondo kaJosepha ngizokwenza njani uma ngingena kuyithola indawo ngoba leyo ngane ingahle izalwe kulobu busuku kade esikwa usuku lonke. Ngakho manje uma ke leyo ngane izozalwa kulobu busuku na njengoba emi lapho ebheka phansi ngaphesheya kwesigodi emangala amehlo akhe kwenzeka abuka ngale emaceleni wayesebona ukubonakala kuxakile niyazi ngokwetshelekile kungase impela isikhathi senkathazo lapho izinto ezingaphezu kwemvelo zenzeka khona. Wabheka ngale lapho futhi wabona inkanyezi wayengakaze akhubule ebona eyodwa enkulu kangaka yayibukeka iphansi kakhulu futhi yayilengela phezu kweBethlehem ngqo. Wabheka phezulu wayesejika emva kokuba esesize uMaria wamqukula wambeka phezu kwetwala ukuba aphumule isikhashana esincane waphenduka ukuba athi kuye thandwa uke waqaphela futhi wayekwazi ngisho nokubona ukukhanya kwayo kwawakhe amahla amehla amnyama lapho ehlezi futhi ebuka emamatheka. Wathi thandwa ayixakile leyona wathi Josepha sithandwa ngibhekile leyo selokhu kushonelanga kade ngibhekele onkanyezi ngandlela thize noma yenye ngizwa kuxake ngempela kulobu busuku leyo nto ethize izokwenzeka awu ngokwetshelekile kungaleyo ndlela niyazi unalokho kuzo kuxakile futhi uqala ukubhekisisa inkanyezi noJosepha umnyuzi omncane uyaphuma uphefumula base bebhekisisa inkanyezi yayinokwenza kwinqaba kuyo ayenzanga njengazo zonke ezinye izinkanyezi yayibonakala ingaphumuli ihamba yayilindele into ethize ibhekisise into ethize ukuba yenzeke. Manje ake sishiye izithandani zethu ezincane zihlezi lapha phezu kwalokhu phezu kwaleli dwala mzuzu asingene emiqondweni yethu futhi sihambe le amakhulu amamayela le Mpumalanga omeki phezulu ugwela seMpumalanga endiya noma bosuku njengoba kwakungumkhuba wabo bona bonke uma inkanyezi ilanga lashona izinkanyezi izaphuma benyukela entabeni bangena emboshongweni othi awufane nomboshongo wokuhlola futhi benyukela lapho ukuzokhuleka nokutadisha futhi babegcina isikhathi kezinkanyezi futhi babetadisha izehlakalo futhi babenyukela lapho futhi batadisha ukuwa kwamandla nokwezizwe nokubhidlika kwezizwe kanjalo njalo kwemibuso nokuthi babenza kanjani babecabanga ngakho futhi baxoxe ngakho futhi babezazi lezi zinkanyezi zonke babezazi njengoba sazi iBhayibheli wonke umnyakazo ezaziwenza wawuchaza ukuthize futhi niyazi uNkulunkulu njalo umemezela izenzo zakho emazulwini ngaphambi kokuba enze emhlabeni noma kanjani abefundisi bayakwazi lokho. Babelapho bebhekisisa izinkanyezi ngoba bayazi ukuthi noma yikuphi ukugudluka masinyane babuye bahlole emuva ngemibhalo ukuthola ukuthi kwakuyini. Wena uthi imibhalo? Yebo, imibhalo. Babengomeki kodwa babengabaka Mohammed osekuphenduke kwaba ngokuka Mohammed ngempela babevela kumamede oPersia yilapho abaka Mohammed bevela khona sonke siyakwazi lokho futhi lalelani babenendune ezansi lapho futhi uma nifuna ukufunda kuDaniel wesibili amashumi amane nantathu uDaniel umprofeti wayeyindune yabo ngenkathi besezansi eBabiloni kunjalo impela uDaniel wayengumprofeti wabo induna futhi wabafundisa zonke izinto zikaNkulunkulu ngoba wayeyinduna phezu kwabo kuthi wabatshela ukuthi kuyoba netshe lisikwa entabeni ngelinga niyakhumbula ikuxoxa kungengazandla futhi liyobhidliza imibuso yabezizwe emhlabeni niyabo yonke imibuso futhi lona qobo lwalo liyogula futhi lisibekele umhlaba futhi manje laba ngokuke sibo abangakholwayo labo meki qhabo mnumzane babengamakholwa babekholelwa kuNkulunkulu yedwa weqiniso siyazi ukuthi lelo iqiniso ibhayibheli lasho njalo futhi uma lifuna ukukufunda kufundeni ezenzweni zeshumi amashumi amathathu nanhlanu labo elathi khona uNkulunkulu akabheki isizwe kodwa uhlonipha labo abamesabayo nabenza okulungileyo manje nokho babengekho mgqo emceni weqiniso kodwa babekholwa uNkulunkulu ofanayo esimkholwayo abakamohamed bakholwa uNkulunkulu ofanayo esimkholwayo ngike ngama isikhathi esiningi ngabona lo mpristi ongokamohamed ethatha leyo nto enkulukazi lapho futhi washaya le nto yokusefa enkulukazi phandle lapho futhi wathi munye kuphela uNkulunkulu weqiniso nophilayo nomohamed ungumprofethi wakhe sikhona ukuthi munye uNkulunkulu weqiniso nophilayo nojesu uyindodana yakhe nebo uthi bakube kude nenkulunkulu enendodana cabanga ukuthi wakufanele kube ngumoya nebo ngakho wathi munye uNkulunkulu weqiniso nophilayo nomohamed ongumprofethi wakhe basakholelwa kulowo nkulunkulu oyedwa weqiniso abantwana baka-ishumayeli manje siyaqaphela lapho babe njengoba laba bakamohamed batatisha lezi labo bakamohamed okwamanje bavele babiza omeki futhi babhekisisa lezo zinkanyezi babasa umlilo ebusuku kwakungumlilo ongcwele futhi babekhonza unkulunkulu wabo ngale mililo engcwele njengoba bebase ebusuku futhi babebhekisisa futhi bekhonza futhi njalo babenyukela lapha ngokushesha nje uma ilanga selishonile futhi babetadisha lezi zinto njengoba nje sihlala ndawonye ezinkomfeni futhi sitadisha ibhayibheli nezwi ngezwi futhi babeyazi yonke iminyakazo yalezo zinkanyezi futhi ngobunye busuku beze phezulu lapho betadisha futhi okumangalisi kwakwethusa kakhulu ngenkathi izivakashi sibonakala phakathi kwabo izihambi babengagaze bayibone leyo nkanyezi ngaphambili abazanga ukuthi yini ngalokhu umangalisi bethuka sengathi kuyabona ubusuku bonke uNkulunkulu bayibhekisisa babengazi ukuthi benzeni ngayo yona yayiyisihambi kulowo mlaza omkhulu wezinkanyezi lapho babefumene inkanyezi lengakhona lapho ukuthi yayiyisihambi isimanga esivelayo babengagaze babone noma yini njengalokho ngakho ngokushesha baqala kumba emuva emibhalweni ukubona ukuthi konke lokhu kumayelana nani kusobala babengenakuthola lutho emibhalweni wabo uqobo kodwa babuyele kuDanyeli base bethola ukuthi kuzafika itshe inkanyezi kaJakobe iyovuka ukuthi babazi ukuthi kwakukhona into eyenzekayo bafanele ukuthi bonke baba nomkhuleko futhi baya kulala bexoxa ngayo ndawonye futhi kufanele ukuthi baphupha ngalobo busuku ukuthi inkosi yamakhosi yazalwa emhlabeni ngokuba siyatshele sikhashaneli sephephandaba simaduze nje ngomeki lapho ukuthi ngenkathi lezo zinkanyezi ezintathu zishaya umugqa futhi zenze inkanyezi yodwa ukuthi umesiya wayesesemhlabeni ngaleyo nkathi futhi empeleni babengamajuda enhle lapho betadisha bathola imfundo yabo kwisayense ephathelene nezinkanyezi ngakho manje-ke ngenkathi bebone lokho bazi ukuthi ujesu wayesezele ndawo ukuthi babengazi ukuthi kwakukuphi kodwa bafanele ukuthi base bedonse izinto ezomile ukuthola ukuthi beze njani ukuthi nje kanjani ukuthi ubani owayezohamba wonke umuntu wayefuna ukuhamba wonke umuntu kodwa njalo bathatha njengoba ngishile zikashanele sedlule ukuthathu ngufakazi ukufakaza ukuba babuye futhi babatshele uma kuyiqiniso ngakho benzani na balayisha umcebo wabo balayisha izipho zabo naye yonke into ukuba bakuyise kuye ngala nje kulobo busuku mfowethu tete wethu ubathina ngesinye isikhathi sihlala njalo sizama ukubona ukuthi singazitholela kungakanani kanti besifanele ukunikela ngalokho esinakho kuKristu niyabo singafundi ukuthi singaba simathi kanjani ukuthi singamehlule kanjani omunye umfo ngobuqili kodwa kukanjani ukuthi konke esinakho singakunikela kuye uNkulunkulu ngibayiphupho ngeke ngalikholwa ngisho ngezwa abanye abantu besho angikholele kuphiliseni kukaNkulunkulu ngangikhombisa umfo ngelinilaka kakho wathi angikhathali ukuthi bangakanani odokotela babengasayini amagama abo angikhathali ukuthi kungaki okushoyo nokuthi bekungaba yini kumbe noma ngabe yini okunye wathi angikukholwa ngikukholwa ngathi impela qha bekungesikho kwakho kuphilisa kukaNkulunkulu akuthi-ke longa kwabangakholwayo wathunyelwa emakholweni uKristu ukubakholwa umoya ongcwele ukubo abakholwayo kuphela hhayi abangakholwayo wawungahloselwe bona uyizikhubekiso eziyimpumputho kubo uyohlala njalo uba yiso wawuhlala uyiso awuyi kwabangakholwayo uyi kulabo abakholwayo kunjalo manje sitshela ukuthi laba bafo babengamakholwa babefuna kuthola balayisha yonke into ababenayo ukuba basuke bahambe babefuna ukuthola ukuthi kuyini lokhu iqiniso manje babenohambo olude ngakho bonke baphosa phakathi imicebo yabo ndawonye nayo yonke into balungiselela negolide amakha nenhlaka naloma yini ababenayo ukuba basuke bayofuna le nkosi baqala uhambo lwabo nezipho zabo futhi qaphelani ukuthola le nkosi bahamba ngesasezulwini isibonakaliso esinikezwe nguNkulunkulu hhayi ngesayensi ethize yezenkolo yomuntu othile babesibonile ezwini sasifanele sibe lapho futhi balandele isibonakaliso sasezulwini ukuba umuntu kuphela bengaba nezibindi ababenazo ukuba kuphela bebengaba nokuqonda ababenakho uba uNkulunkulu esinikeza into ethize awuma kungumbhalo bambelela kuwo umuntu uthi ayikho into ekuthiwa umbhabhathize kamoya ongcwele ukhona umbhabhathize kamoya ongcwele wena uyiyo impela nje indlela owawungayo ngosuku lwePentekoste ufika kanjalo namhlanje uphilisa ngokukaNkulunkulu amandla kaNkulunkulu akekho ongakugcaza ebhayibhelini ususiwe nginganikhombisa lapho uNkulunkulu ewunikeza ibandla ngikhombisa umbhalo lapho awususa khona na hhayi lapho ngokuba nguyani izolo namuhle naphakade ngokuba isithembiso nge nopetru wathi ngosuku lwephentekoste phendukani yilowo nalowo babhabhathize egameni likajesu kristu ukukuthethelela kwezono futhi niyakwamukela iziphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu nesapho abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza baningi ababelakubabiza umoya ongcwele ofanayo kulobu busuku uyafana nje njengoba wawunjalo ngaleyo nkathi enhliziyweni eqotho uma kungangabe kwetshelekile kakhulu yini kuwe ukukholwa uNkulunkulu na njengoba upawuli athi kuagripa wo agripa bungakwenza bungakuphika kushiwa ngabaprofethi na bungakuphika kwashiwa ujesu uqobo lwakhe ibhayibheli uqobo lwalo elikukhulumayo obungukristu yize lixotshiweyo futhi uma yize lihlala kuwe khona-ke ungumuntu ocotshwe ngezwi nihlala kimi nezwi lami kini kodwa-ke celani enikuthandayo niyakwenzelwa khona lobo ngukristu kini gcoba izwi lalo nyaka noma yimubi unyaka ababephila kuwo uNkulunkulu wehlukanisele izwi lakhe lakhe iminyaka futhi njalo kufika leso sikhathi amabandla emathizethize ngakho konke futhi uNkulunkulu gcoba umuntu kumbe uwuthumela phansi futhi wenza lelozwi lisebenze nje impela ngendlela athi enza ngayo impela futhi kulezo liprofethelwe lolu suku uNkulunkulu ulindele ukuthola umuntu kumbe elingesile ukuthi alitshelekile kakhulu kuye ukuthi bangagcotshwa ngomoya ongcwele ukufakazisa ukuthi uJesu Kristu uyena izolo namuhle naphakade ukuba ngukukhanya kukhanyayo ukuphuphuthekisa amehlo ongakholwayo futhi bawuthuke kuyoletha ubulungiswa phezu kwabo ngokuba umthetho kaNkulunkulu ulungile nokwahlulela kungafika kuphela ngobulungiswa bakhe kodwa-ke angalahla izwe futhi alithumele lakabini lomlilo njengoba yenza kwabasesodoma manje qaphelani manje siyathola uhambweni balandela isibonakaliso sinikezwe nguNkulunkulu babhekisisa abazange bathathe izwi lanoma yimuphi umuntu abazange behle futhi babonisane noma yimuphi umpishobhi kumbe noma yini enge uNkulunkulu wabanika isibonakaliso basibona lapha sasiyiqiniso futhi basuka basilandela sala indlela kwaba yizo umbhalo owawusibikezele babazi ukuthi lokhu kwakuza futhi bakulandela futhi kwakuyini na sengiyababona basuka bevayiza ngokuthi salani kahle siyobuya ngolunye usuku bazalwane sinilethele umlayezo ngokuba siyazi ukuthi siqinisile futhi bazilandela behla banqamula izintaba behla banqamula umfula eTigris behla badebula emathafeni imihla namalanga izinyanga zingena ziphuma behamba kakhulu bebhekisisa leyo nkanyezi ngezikhathi zemini cishe babecambalala phansi futhi baphumule futhi balale baguquke baxoxisane wo kufanele kumanganise uma sesifika lapho lo msebe wasezulwini lokhu kukhanye kwasezulwini lokhu kukhanye esikubonayo lokho kungaphezu kwemvelo amen nicabanga ukuthi ngisangene na nginjalo qaphelani lo msebe wasezulwini lokhu kukhanya esikubhekisisayo Manje kumbulana, ngeke omunye wakubonayo wancamula phezu kwesiboniso sezulu emva kwesiboniso sezulu wehla ngomegi emva komegi kodwa kwakuthunyelelwa bona ngikholwa ukuthi bakubona ngoba ibhayibheli lathi bakubona ngeke omunye wakubonayo ngeke obona ukukhanya uPawulu wakubonayo into efanayo wamshaya kwamlanda phansi endleleni enyukela eDamaseko kodwa wanikelwa uPawulu ngeke wabona umoya ongcwele uza njengokukhanya kuphuma ezulwini ijuba kodwa uJohane wawubona uyafakaza wawubona bonke abanye abazange wakwenza ngokuba wayekubhekile omeki babekubhekile futhi uma ukubhekile uma usulungele ukwemukela isipho sikaKhisimusi ngempela isipho sikaKhisimusi sangempela isipho esinguKristu sikaNkulunkulu umoya ongcwele ubheke wona uzowubona ungukukhanya kwasezulwini okuthunyelwa phansi kuvela kuNkulunkulu kuphuma ezulwini ukufakaza koJesu Kristu manje abathathangazwi la noma yimuphi omunye umuntu ngesikhathi sasemini wakungaphumuleki bathi oh ngikwazi nje ukulinda angazi ukuthi sizohamba isikhathi eside kangakanani cishe sizoya eJerusalema noma ezantsi siye emazweni angcwele ePalestina ngoba yilapho isiprofethi esithe lona uzozalela khona ngakho sizokujola masinyane kakhulu noma kamuva isikhathi sasebusuku siyafika nobumnyama buqala ukungena khumbulani kukhanya kukhanya kuphela ebumnyameni yilo ndlela kuphela kuqondwa ngayo Uma sake saphila sikhathini ezimnyama lapho umuntu nesivumo khona kuthole abantu baqala zwini kaNkulunkulu sinamhlanje lapho lamahlelo libabophe ngi kuzo zonke izinhlobo zezinto ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu ngakokuthi bayophubutheka ngokwenele ukuba bahambe bangene emkhandlwini wamabandla izinto ezinjalo bezixhumanisa ndawonye nazo zonke izinhlobo zabangakholwayo kanti iBhayibheli lathi bangahamba kanjani ababili bengavumelananga na Namabandla ethu engena sibumba jene sinjengalezo impela baphuphuthekile kodwa kungalelo horo limnyama lapho kukhanya kuvela khona kungalakathi kukhanya kukhanya ngayo futhi bakubhekisisa futhi ngenkathi sekufika ubusuku bayathokoza futhi bathi qhubeka nje uhola uholela ngasentshonalanga usalokhu uqhubeka siqondise usiyise kulokhu kukhanya kuphelele baqhubeka behla banqamula imifula behla badabula izithiyo zezihlabathi nandawo zonke lapho behamba befuna nje ukuthola lona impela iqiniso futhi bukani iBethlehema lalihambisana ngqo neJudiya ukusuka lapho aba eJerusalema lalihambisana neBethlehema ukusuka lapho ababemi khona Kabelani, hoyi sifanekisela sinjepho uma nika sibanda nansi iBethlehema neJerusalema lisenhla lapha futhi ukusuka lapho omegi wayeza khona babefanele bafike eJerusalema kuqala ngaphambi kokufika eBethlehema niyakuthola na Leli libanze likhulu leli zaziyo ikomkhulu lehlele yebona umzana eJerusalema lapho wonke amahlelo ahlangana khona ndewonye umkhakha omkhulu wahlangana lapho niyazi ngakho ke kathi lamadoda afika futhi afika kulomuzi futhi acabanga nako uma noma ubani ezokwazi ngakho engachaza lokhu ukuganya ukukhulu kuyimfihlakalo kithi kukhona bonke abaphristi abakhulu kukhona odokotela bezo uNkulunkulu kukhona iPhD LLD nakho konke lokhu enhle lapho bazokwazi yonke into ngakho wo bazalwane iJerusalema lisekuboneni asambeni sizoba nako basuke bakhuma ngqo emigwaqeni niyaphi na sinomlayazo omkhulu uyini na ubi lozela inkosi yabajuda na kumayelana nani lokhu ukukhanya ukuyifihlakala enhle lapha na ubani uphi lewo na behla benyuka nemigwaqo lezi zicebu namakamele ambeziwe negolide namaka inyuka itabula kuyo yonke imigwaqo yehle itabula zonke izindlela ezinqamula phakathi kwezakhiwo betazuluka uphi lowo na uphi lowo na uphi lowo na kodwa wathola ukuthi babengenayo impendulo ukukhala kukhulu namhlanje bukobanisa ubuphezu kwethu wo konke ukusakaza kwemisakazo njalo kushaya ubukhomanisi ningabubona ubukhomanisi kodwa isibonakaliso sasikhathi anikwazi ukusibona uJesu wathi ningabubona ubuso besibhakabhaka kodwa isibonakaliso sasikhathi anikwazi ukusibona njalo nikhuluma ngobukhomanisi ubukhomanisi kungcono nithole ukuthi kukhona enye into ehambisana nabo sikhathi sina siphile kuzo na yisiphi isibonakaliso uNkulunkulu athi uyosibonisa kugcineni ngaphambi kokuba sifezeke na kwakuyini izinto azisho na uIsrayeli endaweni yakhe epheshaya kaleya umkhiwane uzibuyisela wona futhi bukani yonke into impela nje ibekeke emgeni nebandla lisesimweni saselawudikeya noJesu engaphandle umhambi ube ebandleni lakhe uqobo njengoba nje uDavide wayesenhla phezu kwebhetlehema umhambi uma esuka kubantu bakhe uqobo umhambi uma noKristu iphepheni lazo ngezinsuku zokugcina wayengumhambi uma kubantu bakhe uqobo lapho esambuleni isahluko sesithathu onyakeni waselawudikeya esiphila kuwo uKristu ungaphandle engqongqotha izama ukungena umhambi uma kubantu bakhe uqobo kwakungaleyo nkathi ukuthi lawo maqhawo adumela lezo zikemba noDavide wakhalela ukuphuza amanzi afresh futhi acaba indlela yawo ejabule emadodeni angamamayela ishumi nanhlanu ukuba amtholela amanzi okuphuza noDavide wawathululela phezu komhlabathi njengomhlatshelo umnikelo wokuphuza yeah bamaqhawo namhlanje uJesu ufuna ukuphuza amanzi ePentecost endana amanzi afresh lawo awamahlelo amanzi amile kulisa kuye tetanizi likaNkulunkulu futhi nilihoshe bese nicaba nidabule kuzo zonke lezi zivumo khona lezinto size sikwazi ukushayela ndawo lapho ukunamandla afresh akhe okwangempela ukukhonza kwangeqiniso inhliziyo yangoqobo lapho angathululela khona phansi wakhe yenze izwi lakhe liphile ngalolu suku uzoba nawo wathi uyobuyisela ukukholwa kwabantu ukubuyela kobaba ukukholwa kwabantwana malakhi wesiyile usitshela ukuthi kuzofika futhi kuzoba khona ningakhathazeki kuzoba khona lapho uNkulunkulu useshilo kanjalo ngakho yilokho kuphela iwashe likhulu lincencetha liyaqhubeka ngo yebo mnumzane kodwa namhlanje sibona ukuthi lezi zinkulu namhlanje ukuthi sibona kungani ubukhomanisi buza na kungani izwe ligwinywa lobolozi na kungani kungaba yiphesenti lilonke leRussia na loko konke ngubukhomanisi amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nasishiyagalolunye kuze lokhu kungumkhizwi iphesenti lilonke leRussia lilawula wonke umhlaba cishe impela izwe lasempumalanga ubukhomanisi ngani na kungani kwazi ukukwenza na ibhayibheli lathi iyokwazi unempendulo kodwa nebo manje sizama ukulwa nalokhu nalokho nayo impela into uNkulunkulu ayithume lela thina ukuba siyibhekisisa siyiboni bathatha phakathi lapho bezama kutshala ukuthi hlobo luni lwezinkinobo abafanele balufake ezingutsheni zabo zokugqoka nenkomfa elandelayo ukuthi ubani ofanele ukuba isikhulumo esikhulu kanjalo njalo into ethi ayifani naleyo futhi nakho kwakukhona izazi zibhekisisa kukhanya kwazo kwasezulwini kwehla zathi uma sengifika eJerusalema bazongitshela ukuthi kuyini lokhu kwasezulwini ukukhanya kuyinkinga kungaphezu kwethu okusiwalayo futhi zihamba zehle zenyuka komgwaqo uphi lowo na uphi lowo zele oyinkosi yabajuda na sabona inkanyezi yakhe kwelasempumalanga sizokukhululeka kuye sinegolide amaka sinayo yonke into yakhe uphi lowo na uphi lowo na bathi uphi ubani ini Kunga leo ndela na mtanje. Ayika into enjenga leyo ayenzeka na mtanje. Basho. Umailanga lishane sibona kukhanya kuyinkinga. Angizange ngikubone. Nizali ndoda ezampasha kwenu. Nilubolile noma yilubu hlaba kukhanya oluyinkinga na. Bungachini na. Uya kubona noma yikubu kuyinkinga. Qabo. Yini ndaba ngani na. Ndiyabo, babenge naye ipendulo. Abanayo namhlanje. Abazi ukuthi ziyini lezi zinto. Lapho ababefanele ukukwazi. Lapho izinhloko ezinkulu zababandla bezifanele zibe nokuzazi lezi zinto. Kodwa uNkulunkulu njalo usebenza ngedlanzana nelithobe kakhulu ngokuthi kweqa ngaphezulu phezu kwabo ngo abakwazi kodwa nokho ugcwalise izwi lakhe kanjalo yilokho sizithola jina uqobo sesisothekile kulezi zinto ezikulukazi futhi azikwazi ukunyekaza uNkulunkulu sisize sikhululeke kulezo zinto ukuze sibone ukuthi horaline ziphila kulo uma uNkulunkulu ezosebenza ngephupho futhi angakwembula kuwe impela ngakho wenza siphila ezinsukwini zokugcina manje lelelani babenge nayo impendulo yokukhanya kuyifihlakalo babenge nayo ekomkhulu kanjalo banayo namhlanje ngakho benzani na babize izwi likaNkulunkulu yilowo umqondo Bathi ake sibheke zwini likaNkulunkulu futhi sithale ukuthi zikuphi lezi zinto futhi ngenkathi bebiza izwi likaNkulunkulu omeki wayehlakaniphile kule nqaba yabantu namhlanje omeki babona ngokwezwi likaNkulunkulu ukuthi babengenayo futhi babengeza ukuyithola amen ngizatshela ukuthi lewo ngakungesiwo ngisho nemuzi leyo ngakungesiyo ngisho nendawo wayezozalela eBhethlehema laseJudiya amen lelincane lithobe kunye yonke phakathi kwayo yonke encane encinyana indawo encu hayi enkulu ezaziyo izazi zabona ngokukhulu kushesha izwi likaNkulunkulu lakwembula ukuthi babengenayo futhi babengeza ukuyitshala ngakho zaphuma kuleyo vucuvucu ukuba nje besingeza kufanayo Ziqhayisiwe ngephupho zasuka zaphuma efucufucwini ngakho zawushiya haleluya ngazo zawushiya emva kokuba seziphumile kuleyo fucufucu khona ke ukungaphezu kwemvelo kwaphinde kwabonekana futhi nakho ke emva kokuba sezisikweza suka kulezo zinto emva kokuba seziphumile kuze zonke lezo zibumbatha enhla lapho ziqobisana ziphikisana nayo yonke into ziyehlala lapho lonke komkhulu elikhulu lalikhona nabo bonke abapriesti abakhulu abaphakemeyo nodokotela bezobukulukulu bonke behamba-hamba nama-PhD abo nesabo esikhulu befake isigqoko somshuqulo esiphakeme babengeyikuyibona inkanyezi kalokho behamba lokho izinto ezinjengalokho iphuphuthekise inqoba yabantu amagama amakhulu nabantu abakhulu behamba-hamba inqoba yabo yathi awu ayikho into enjengalokho iminyaka engamakhulu amane azikaze zizwe ngento njalo yini indaba ngalabo bantu abahlanyayo na babuyiselene enhle ndiya labo bengabakhona awu ini izwi likaNkulunkulu nithini ngalela na wathi wena Bethlehema laseJudiya awusiyo mncane phakathi kwabo bonke ababusi bakaJuda na kodwa kuya kufika sisendaweni engafanele basho singeke sijoyinane nanoma yiphi yalezi zinto ngakho zajikiza amakambeli azo futhi zasuka kulo uNkulunkulu azibusise zaphuma lapho zahamba futhi kwathi nje zikasuka kulo nakho kukhanya kwabonakala futhi ukungaphezu kwemvelo kuqala ukungena kuzo futhi ohey ziqala kulandela kungaphezu kwemvelo-ke omeki baphume enqubeni yabo ngakho emva kokuba sebephume kulokho kukhanya kungaphezu kwemvelo okuvela ezulwini kwabonakala kubo futhi ngoba nje uma uboshwe ngqi nezikejane zabangakholwayo abangazikholwa lezi zinto awusoze wakwazi uyobe ipumputhe nje njengelulwane zisikele usuke kuzo zonke izinto uma kungumama ubaba utatewethu umfowethu ihlelo kumbe noma ngabe kuyini ongayikushiya ake futhi angilandele akafanele ngisho ukubizwa ngowami ubeka isandla sakhe ekhetsheni bese eqala futhi yaphenduke ngisho ukuba abheke emuva akakufanele ukulima ngegeje futhi dadewethu ake nginitshele kunokwangokoqobo kukhanya kwamakristu kwangeqiniso kukhanyayo kulobu busuku ukujesu kristu unguyena izolo namuhla naphakade sika uqaqeke kuzo zonke izinto futhi uyizwi njalo izwi likaNkulunkulu liqinisile ngokuphela elifanele alichaziselwa ngumuntu ngokwakhe. Wena uthi lichaza lokhu, lichaza nje lokhu elikushoyo. Ibhayibheli lathi alichaziselwa ngumuntu ngokwakhe. Uma lithi okumnyama kumnyama nokumhlophe kumhlophe, lokho kuyilokho nje lingokokugcina linguqobo. Kuthi wonke umuntu ozelwe ngumoya kaNkulunkulu uboshelwe kulelo. Akunendaba, akukho okuyomehlukanisa nalo. Uboshelwe kulelozi ngoba linguKristu. UKristu uyizwi, noKristu angeqambe amanga ngezwi lakhe ngoba uyizwi. Wena uthe, awu ngiyazi walisho lelo kodwa angeke ukodwa nalutho ngalo. Wathi nje lalingalendlela futhi lonke liyikho futhi angeli guqule angeke ungongaguqulekiyo. Wathi kodwa lamazwi lomhlaba ngepha amazwi ama wasaze edlula awehluleki neze. Liyoba khona lapho ngenkathi yalo nyaka, liyoba khona, uyoba nomuntu mumbe lapho oyolenza likhanye. Kunjalo uNkulunkulu wakhuluma lelozi nendodana iyoba khona futhi yaba khona ukulenza likhanye. Kwakukhona leso sivakashi sasezulwini futhi babeyibhekisisa futhi beza kuyo ngo. Ngakho bashiya izivumo khona ezidala futhi baqala kokungaphezu kwevelo futhi futhi basuka bahamba ukuthi bajabule kanjani. Bona iBhayibheli lathi bathokoza ngokujabula okukhulu okwedlulele ngenkathi bebona lokho kukhanya kufika futhi. Oh, futhi tete wethu bekuyoba mnandi kanjani uma ngamunye wenu, uma ngamunye wethu thina mina, uma ngamunye wethu ubeyobeka eceleni konke lokho okucwebezelayo kukakhisimuzi. Niyabo ayeke konke lokhu kushintshanisana ngezipho omunye nomunye, konke okwalompede wezwe futhi nje sisuse ukuziqhenya kwethu futhi sikubeke phansi futhi sigxobe into ngaphansi konyawo sithi Nkosi Jesu, ngiholele kulokho kukhanya okuphelele. Bhekisisa kuthize kungaphezu kwemvelo kwenzeka, umoya ongcwele uyoza ngendlela engavamile. Niyabo bahamba baqhubeka belandele kungaphezu kwemvelo futhi bashiyani na balandele isibonakaliso sasezulwini salolo suku. Manje khumbulani, esasezulwini isibonakaliso esinikezwe nguNkulunkulu. Nonke niyakholwa ukuthi lokho kuqinisa na? Leso kwakungesasezulwini isibonakaliso esinikeziwe nguNkulunkulu. Balandela leso sibonakaliso baze bathole izwi elalenziwe inyama. Niyakholwa ukuthi wayeyizwi elenziwe inyama na? Isibonakaliso sasezulwini esithenjiselwe lolo suku sabaholela ezwini elenziwe inyama. Kwethu tete wethu uzakwenza okufanayo kulobu busuku. Lesi sibonakalisa sikhulu esivela ezulwini esinaso umoya ongcwele uhlala phakathi kwethu. Silandele into ethize iyanyakaza enhliziyweni yenu. Ngiyazi ngifanele ngibukele lokho, ngiyazi ngifanele ngenze okuningi kunokujoyina ibandla. Nginebhizinisi elihle, ngiyazi liyachuma. Kwethu uyazi ukuthi ngolunye lwalezi zinsuku uhlasela inhliziyo kungahle kukuthathe ngelesine kuseni futhi ufanele ulishiye lelo bhizinisi na? Khona-ke uyaphi emva kwalokho na? Qinisekiswa enyameni yakho Qobo, ungumuntu ozelwe ngumoya ongcwele. Ubungethande yini ukuba nalokho na? Leso bekungebe yini kube isipho sikakhisimusi esikhulu kulezo zonke ebesingathola noma yimubi umuntu na? Isipho sokuphila kuphakade. UNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo kholwa yiyo angabhubhi kodwa abenokuphila kuphakade. Sibonile inkanyezi yakhe kwalesempumalanga futhi size ukukhuleka kuye. Impucuko ihambisane nelanga kusuka empumalanga iza ngasentshonalanga. Singasogwini lasentshonalanga manje. Impumalanga nentshonalanga kuhlangene, ngeke sisaqhubekela phambili. Impucuko endala kunayo yonke iShayina ibuye iyothi ngqunga kwelinye izwe. Khumbulani, isihambile nesono sihambe nempucuko futhi siyazi lukhulu kusho lokhu. Kodwa mfowethu, tete wethu, ngisho nemicabango nezizinhlo zenhliziyo yomuntu. Umuntu ogcotshwe ngomoya angama futhi nikubhekisisile futhi nakubona kwabanye. Niyama futhi nibhekisise umuntu nje nibayeke basho izwi noma mabili. Ningabona khona lapho lezo zilwanyana kazana zindiza. Niyaboba babamba lolo gcobo nabo yonke imicabango yomuntu mibi ngokuqhubekayo. Kufana nje njengoba kunjalo imithetho kaNowa yozojabulisa ngisho noNkulunkulu ukuthi wake wenza umuntu wathi ngiyakumbhubhisa umuntu ebusweni bomhlaba futhi sesibuyele emuva kulesi sikhathi nokho futhi qabelani kodwa unebandla elincane afuna kulithatha kunezinkulungwane eziningi ezicambalele ezilele emhlabathini umlindo wokuqala umlindo wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha nalona ngumlindo wesikhombisa kumbulani lokho kungalenkathi efika ngomlindo wesikhombisa Nakulo mlindo wathola izintombi eziyiziwula nezintombi ezazinamafutha elambini lazo amafutha izifanekiselo sikaMoya Ngcwele uma ningawatholanga lawo esibalini senu kulobu busuku fowethu udadewethu aniwathathi ngani lawo isipho esikhulukazi sikakhisimuzi sikaNkulunkulu yazi namhlanje sithola esikhulu isipho esikhulu siyasisonga bese sithatha amadola amathathu ukuba sisisonge sifake zonke izinhlobo zokucebezelayo so futhi izikhathi eziningi ucabanga ukuthi isipho esikhulu ndowesifazane emeye sitalo kolunyusuku bebabili bexoxa umunye wathi wayezothengela ubaba wakhe wathi ini exoxa nodide wabo wathi izomthengela ini ubaba ayina wathi izomthengela isitaki samakhadi nekhathani likasikeliti wathi imthengele owesihlanu kagoloko futhi wathi ngizowusonga niyabo ukucebezelayo ngaphandle akusikho akumemezeli ukuthi yini ngaphakathi niyabo kodwa uNkulunkulu unesipho sikakhisimuzi sakho lobu busuku wasisonga imkhombeni ingaphandle lalingemqoka kakhulu kodwa wo ingaphakathi lingukuphila kuphakade ngesivumele yini lesizimanga esivelayo sikamoya ongcwele sishaye impilo yakho kulobu busuku futhi sikuholele kukhanyeni kwaphakade na asikhothamisa amakhanda yethu umzuzwana nje ukuthile nicwaka kwalo mzuzwana lo omncane okenciwe uma bengingawubiza ngomlayezo kaKhisimuzi umunye wayo uma ngempela nizokukholwa ukuthi uqiniso futhi beningakaze nikuthole namanje lokho kukhanywe kuphakade anikaze nimvumele umoya ongcwele omkhulu niholele kuloko kukhanya ningakhuluma nje manje enhliziyweni yenu bese lithi inkosi Jesu ngifuna ukuthola lokho kukhanya ngegadiyana ukuthi omunye umuntu uthini Yimi yimina ngivuna ukujola lokho kukhanya ngathi phakamisa izandla zenu manje lesakhothamise amakhanda enu na phakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele futhi Branham ngifuna ngeqiniso ukujola lokho kukhanya uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise futhi uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise mnumzane umunye phakamisa isandla sakho uthi ngifuna ukukwenza ngifuna isipho sikaKhisimuzi ngisika uNkulunkulu uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise nenekazi umuyo uthi ngifuna isipho sikaKhisimuzi sikaNkulunkulu sithumele kimi inkosi ngikathanda ukuthi siyini uma sifika emkhombeni uma sifika endlini yokukhweza izimpahla ngikathanda ukuthi sibukeka siyihlazo kanjani ezweni ukuthi ngizobukeka ngiyihlazo kanjani ezweni yazi izipho ezinkulu zikaNkulunkulu njalo zenza umuntu enze ngokuxakile ngani Mose usiyazi omkhulu ezenkolo isifundiso sesikhulu sesesikoleni kodwa ngolunyisuku wahlangana nokukhanya kwengemuva lokwadule wakhumula izicathulo zakhe indoda leminyaka engamashumi ayisishiyaga lombili budala ubuwanqabulenga baze bayofika okhalweni lwakhe wakhweza umkakhe nengane yakhe emnyuzini wayesehlele kibhithe lapho wayekade enayo yonke impi ukuba imdlele lona ngolunye usuku futhi wehluleka manje ubuyela emuva nenduku ekwegwile nje ehlele kibhithe ukuba ayokwengamela isizwe ngani na wayejole lokho kukhanya lokho kungaphezulu kwemvelo naleyo encane esondekayo enhlizweni yakho kulobu busuku lokho ngokungaphezulu kwemvelo lokho ngokukhanya kosuku ungekuvumele kukuholele kuJesu Kristu ongakunika kuphela kuphila na ngabo khona yedwa ungaziphakamisanga izandla zabo ongathi ngikumbule mfethu Branham emkhulekeni manje uNkulunkulu akubusise omunye busiswa omunye othize uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise insizwa omunye na uNkulunkulu akubusise mfo semncane uzokwenza umunye na uthi ngifuna kulandela ngifuna kulandela inkanyezi yokusa uKristu ngifuna kulandela futhi ngithole uJesu wami kulolu suku ngifuna kudela ukho konke lokhu lapho kucebezelayo kukaKhisimuzi nezinto ngoba ngolunye usuku kuzoshiswa ngomlilo ongacimekiyo nabo bonke labo abangabekezelelani nakho bazoshiswa nakho Izwe soni siyojeziswa bayobupha nezwe abantu abathanda kwezwe bayobupha nezwe kuti umani nalo noko uthando lwezwe lusalokhu lukini kuthi ufuna ukuzithengisa wena qobo ngokuphelele kulobo busuku kujesu kristu nezwi lwakhe phakamisa isandla sakho futhi manje noma ubani ongakaphakami unkulunkulu akubusise busiswa ngisho lokho nje unkulunkulu akubusise nenekazi anazi umzuzu wodwa omunye umuntu bangahle baphakamise isandla sabo bathi kwenza mehluko muni lokho futhi Branham na umehluko phakathi kokufa nokuphila uma leso sandla senyuke kanjalo futhi ubukusho ngempela lokho kunento ethize ngakuwe iyini na lokho yilokho kukhanya engikhuluma ngakho lokho yilokho kukhanya okukutshelayo kade nginephutha kunezwe kimi angisalifuni ngizophakamisa izandla zami lobo ngubufakazi kubulani ukuthini niyazi ukuthi siyini isandla esiphakanyisiweyo na ngazo zonke izilimi phansi kwezulu isandla esiphakanyisiwe singukuzinikela yini yokuzinikela uma uniphakamisa izandla zenu noma yibimbi noma yikuphi lapho phakamisa kukhona izandla zakho kuyisayini yokuzinikela yamazwe ngamazwe bangazi kulobu busuku kuso lezi zicaphuna manje ozophakamisa isandla sakho uthi nginikela konke nkosi ngiyanikela sengiqedile ngiyanikela unkulunkulu akubusise unkulunkulu akubusise nakho-ke lokho kuhle ohe ngazi noma umshayi wopiyano lapho angaye opiyaneni sisakhululeka babo sezulwini ngiyaqonda lathi abaningi abakholwayo wabhaphathizwa yilokho kuphela okudingekile nkosi uma bekukholwa kukhona okuzokwenzeka bangabakho bayimiklomelo yale nkonzo encane yezwi likankulunkulu ubukhona bukajesu kristu lapha kuleli qembu elihle labantu kulobu busuku bebuthene phakathi lapha leli dile lincane lesidlo kodwa kulobu busuku siyazi ukuthi wena ulapha ngandlela thize mhlawumbe singahle singakuboni njengamehlo ethu kodwa sikuthintile ngomunye umuzwa wethu wokuthinta umuzwa wokuthinta enhliziyweni yethu unembeza wethu umphefumulo wethu ukhulume kithi wase uthi sisebukhoneni bukajesu kristu isipho sikakhisimuzi sikhulu kunazo zonke isipho sikakhisimuzi sangempela sokuqala sivele kunkulunkulu siya kumuntu futhi nokho kwazo zonke izipho zemukele abaningi bethu akaze asimukele leso sipho esikhulu nokho siyakhuleka unkulunkulu kulobo busuku njengoba bephakamisa izandla zabo bafuna lokhu okwenele konke bancike ngaleyo ndlela baba kwangathi orabi bakwenza nabo abaningi bothisha abakhulu balolo suku bencika ngaleyo ndlela kodwa babesaba ukuphuma futhi benze lokho kuzinikela konke ngesikhathi esisodwa futhi balikholwe futhi bamukele umlayezo nokukanya kwehora izwi eliqinisekisiwe babebaningi abakwenzayo kosi kunabaningi lapha kulobu busuku amashumi amabili noma amashumi amathathu kuleli qembe lincane labantu uma ngishaye ngaphansi noma ngaphezulu ningithethelele kodwa nkosi unkulunkulu mhlawumbe abaningi kangako abangaphezulu noma abangaphansi uphakamise izandla zabo balungele ukuzinikela unkulunkulu banike ujesu banike umoya ongcwele ekuphileni kwabo wakathi leli kungaba yihora elikhulukazi lempilo yabo bangathi bangayekhaya kulobu busuku njengojosefa bezidla ngalezi zinto enhliziyweni yabo ngisiphakamiseleni isandla sami na yini engenze ngenza lokho ngifike kanjani ukuba ngenze lokho na nokho ngizisho ukuthi ngingumphristi minyaka kodwa yinto ethize ngitshele ukuba ngiphakamise isandla sami amalunga ebandla ngisho labefundisi baphakamise izandla zabo nkosi ngikhulekela ukuthi uzobapha lesi sibusiso bekhona kuba ngathi ngelosi yenkosi ingafika futhi ithi ningesabi lokhu ngukukhanya kosuku lokhu ngukukhanya kwehora izinkanyiso zakusihlwa ziyekhanya umprofethi wathi kuyakuba ngukukhanya ngesikhathi sokuhlwa ngaphambi nje kokuba ilanga lishone futhi inkosi sibona ukushona kwelanga kwesikhathi masinya lizohlangana chaqa ephakadeni siphe khona nkosi ukuthi ngamunye wabo uzothola ujesu kulobu busuku ngokuba sikucela egameni lakhe amen senje izandla zethu ngesimo sokuzinikela kanje njengoba sima ngezinyawo zethu ngizonibuza into ethize nina eniphakamise izandla zenu esikhashanele sedlule nginikhulekele yilokho kuphela engaziyo ukuthi kwenziwa kanjani ukukhuleka ngizonikholelwa ngikholwa ukuthi engikucelile uyangipha ngoba wethembisa ukuthi uyokwenza akeqamba manga akeqamba manga into kuphela into ekuvimba ukuba kwenzeke ngokwami kungaba ukungakholwa kwami ngiyanikholelwa ukuthi ngempela beniqonde lokho futhi uNkulunkulu uzonipha umoya ongcwele uzonipha wona isizathu ni ucelile nifuna ukwenza ukuzinikela futhi uma nenze lokho ngiyanitshela ukuthi ngifuna nenzeni ngivuna nithole ibandla lithize elihle likholelwayo empaphathizweni kamoya ongcwele yanini lapho yanini lapho futhi uma nikelo lohlobo lwebandla yanini kumele usiwenu nimtshele nithi ngaphakamisa izandla zami ngobunye busuku emhlangane nomncane anidingi ngisho ukuba nimtshele ukuthi kwakukuphi nithi ngaphakamisa izandla zami ngifuna ukhuleke kanye nami ngimeluzi ngifuna umpaphathizo kamoya ongcwele ngiyawufuna ngifanele ngibe nawo ngifanele ngibe nawo ukuze ngiphile ngifanele nje ngibe nawo ngikubonile ukukhanya wo uNkulunkulu akaniphe wona nizokwenza manje na futhi manje njengoba wonke umuntu phakathi lapha njengoba sizocula ngiyanikela nginikela konke konke kuKristu umsindisi wami nginikela konke awaziphakamise izandla zethu manje futhi sivale amehlo ethu njengoba sicula nginikela konke nginikela konke kuwe umsindisi wami obusisiweyo nginikela konke nginikela konke nginikela konke kuwe umsindisi wami obusisiweyo ngempela nathi anini amen manje ngifuna nenze into ethize ngokumnandi ngempela manje umuntu ominga kuwe yeluleleka izandla sakho bese uthi wethu bengisho ngempela lokho ngikhulekele asikwenze lokho kanye kanye kwenzeni khona manje wethu bengikusho ngempela lokho ngikhulekele uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise mina lokho kuhle lokho kukade wo kunenze izizwe nikahle na bengisho lokho ngempela manje uma ngempela ngokuvela enhlizweni yethu sikusho ngempela sinikela yonke into intando yethu qobo izindlela zethu qobo konke sinakho sikunikela kuKristu asiphakamise izandla zethu futhi bese sicula nginikela konke nginikela konke konke Asikhamise makhanda yethu manje futhi sicule manje bekani nje umqondo wenu kuye nginifisela ukhisimuzo omuhle kakhulu ukwedlula bonke ukuthi uNkulunkulu uzothumela inkanyezi yakhe ivele eMpumalanga eyavuka eMpumalanga iminyakeni ngamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye eyedlule futhi izoniholela ezwini elenziwe inyama nginikela konke nginikela izingalo ziphakeme kuNkulunkulu konke kuwe msindisi wami obusisiweyo nginikela konke uNkulunkulu akubusise Thoni.